The sermon, the invasion of the United States, was delivered on Sunday morning, May 9, 1954, at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Utenga wa kukiridwa kwa United States, unalikiridwa la mulungu mawa pa May 9, 1954, ku Branham Tabernacle, mu Jeffersonville, Indiana, USA. The invasion of the United States, kukiridwa kwa United States.
The will of the Lord for certain things to happen at times.
We went to Denver just recently and returned.
I believe they want to
report the meeting.
It was one
of the best meetings I've had in years.
We had a marvelous
time.
Somewhat a little over
2,000 gave their hearts to Christ, besides those who received the baptism of the Holy Spirit.
Besides
great signs and wonders that our dear Lord Jesus did in the midst of the people there in Denver.
Pambali pazizi ndikiro zazikulu ndizo dabwitsa zimene ambuye wathu Yesu wokondedwa anachita pakati pa anthu uko mu Denver.
Had a marvelous outpouring and a great coming together of the people.
Duana linako kutsanulira kopambana ndikudza kwa pamodzi kwa kukulu kwa anthu.
We started off with around 5,000 to begin with.
Ndinayamba ndi pafupi zikwizisanu kuyamba nawo.
We had the mammoth gardens on a third night. There wasn't even any room for people to stand in a place.
Boy, ndinali ndi mammoth gardens. Ndipo pa usiku wachitatu uko kunalibe ngakhale malo aliwonse awanthu kuti ayime mu malowo.
Had such a wonderful time of the five nights.
Tinali ndi nthawi yodabwisa chotero ya mausiku asanu.
We left there to go to Canada, boy and I.
Ife tinachoka kumeneko kuti tipite ku Canada, nyamata ndi ine.
We got up into the mountains and come a snowstorm.
Boy, ife tinafika pamwamba mu mapiri ndipo kunabwera mkuntho wachisanu.
I guess you've heard of it over your radio and some 188 people perished in it.
Ine ndikuganiza inu mwamva za iwo pa wireless zanu ndipo anthu ena zana ndi makumi asanu ndi atatu mphambu asanu ndi atatu anaonongeka mu iwo.
And we were stuck in a snowdrift for several days up there in the mountains.
Ndipo ife tinasekerezedwa mu kusunda kwachisanu kwa angapo, apo,
and our meeting passed by and we had to come back home now before we leave again.
Ndipo msongano wathu unadutsa ndipo ife tinabwerera kunyumba tsopano ife tisanati tichokenso.
So we believe all that was maybe for the will of God, that it'll be a better meeting and something else.
Kotero ife tikukhulupirira zonse izo zinali mwina mwake kwa chifuniro cha Mulungu.
He had something lined up for us that we don't know.
Iye anali atafoletsa china chake kwa ife chimene ife sitikuchidziwa.
We walk kindly in a dark world, but not in darkness. Amen.
Ife tikukhala ngati tikuyenda mdziko la mdima koma osati mu mdima.
We just follow as the light goes and we follow the light.
Ife tikungotsatira pamene kuwala kukupita. Ndiye ife tikutsatira kuwalako.
Now, our Heavenly Father perhaps had something that we know nothing about.
Ndipo Atate athu akumwamba mwina mwake anali ndi china chake chimene ife sitikuchidziwa kanthu za icho.
There might have been some danger laying up there.
Uko mwina ukanakhala kuli chowopsa china chili kumeneko.
Or again, he might be working on somebody to bring.
Kapena aponso iye mwina akhoza kuti amagwira ntchito pa wina wake kuti amubweretse.
You see, God can just work on one person like that. He changed a whole nation just for that one person. To get them in.
Inu mukuona Mulungu akhoza basi kugwira ntchito pa munthu mmodzi monga choncho. Iye amasintha fuko lonse basi chifukwa cha munthu mmodzi ameneyo kuti awatengere iwo mkati.
And so we know it was all for God's good glory.
Ndipo kotero ife tikudziwa izo zonse zinali kwa ulemerero wabwino wa Mulungu.
And we thank him for it and for protecting us.
Ndipo ife tikumuthokoza iye chifukwa cha izo ndi chifukwa choti tetesa ife.
As many we, Billy and I, help pick them up along the road and things like that of people that were crushed and everything.
Boko kunali ochuluka ife bile ndine tinatandiza kuwanyamula iwo munse umonse ndi zinthu monga choncho za anthu amene anagundidwa ndi chili chonse.
But we come to you without any trouble.
Koma ife tinapyolamo popanda vuto lililonse.
We got off the road once, but that was for a few moments.
Ife tinasiya nseu kamodzi koma uko kunali chabe kwa mphindi zochepa.
Man up there on a ranch come down and pulled us out with a tractor, just sliding it very slick.
Ndipo munthu wina pamwamba apo kumalo owetera zinyama anabwera pamenepo ndi kutikoka ife ndi tractor kumangoterera iko kunali koterera kwambiri.
And it was one of the things that they hadn't had for, old-timers couldn't remember of ever having a storm like that in that country at that time of year. Round up Montana.
Ndipo icho chinali chimodzi cha zinthu zimene iwo sanakhale nacho kwa sakanakhoza. Anthawi zakale samakhoza kukumbukira zakukhala konse ndi mkuntho ngati umenewo mu dziko limenelo pa nthawi imeneyo ya chaka ku Round Up Montana.
And we know that anything real outstanding like that, our Lord had his hand in there somewhere.
Po ife tinali ife tikudziwa kuti chilichonse chapadera kwenikweni ngati icho ambuye wathu anali ndi dzanja lawo mmenemo pena pake.
And it was for some purpose, for our good, for our good.
Izo zinali kwa cholinga china kwa ubwino watu, kwa ubwino watu, ndicho chimene icho chinali.
And so I called Brother Neville after I got back and I said, go be home Sunday.
Ndipo kotelo ine ndinamuimbira mbali Neville, nditatha ine kubwererako ndipo ine ndinati ine ndikhala ndili ku nyumba la Mulungu.
And if you'd like for me to come down and maybe have Sunday school, why? All right.
Ndipo ngati inu mungafune kuti ine ndibwere uko ndipo mwina mwake kukhala ndi Sunday school bwanji chabwino.
Now I said, then I'll be very happy to get there.
Ndipo ine ndinati ndidza khala wokondwa kwambiri kufika potero.
He said, why, sure, Brother Bill, they were always so happy for you come, the great big open heart and welcome like that.
Iye anati bwanji zedi mbale Bill anati ife nthawi zonse timakhala wokondwa kuti inu mubwere ndi mtima waukulu wotsekuka ndi kukulandira monga choncho.
And put it on his radio program yesterday.
Ndipo anayika izo pa programu yake ya pa wireless dzulo.
So we're thankful for all these things.
Kotero ife tili oyamikira chifukwa cha zinthu zonse izi.
And this morning now being Mother's Day.
Ndipo mmawa uno tsopano pokhala tsiku la ana kubala.
Most people, you hear Mother's Day sermons everywhere. People speaking of mother, which I think is wonderful.
Amen.
Anthu ambiri inu mumva maulaliki a tsiku la ana kubala paliponse ndipo anthu akuyankhula za ana kubala chimenene ndi kuganiza ndi chodabwitsa.
Leave that for the rest of the service.
Tisila izo kwa msonkhano wonsewu.
This morning I announced that a subject of the invasion of the United States that I want to speak on.
Mawa uno ine ndinali nditalengeza kuti phunziro la kuukiridwa kwa United States limene ine ndimafuna kuyankhulapo.
Which you probably heard your radio broadcast and you'll hear plenty of them today.
Chimene inu mwina mwake munamva kulengeza kwa wireless yanu ndipo inu mumvetsera ochuluka iwo lero.
And it'll be a Mother's Day sermon perhaps tonight in the services.
Ndipo apo pakhala ulaliki wa tsiku la ana kubala mwina mwake usiku uno mu misonkhano.
And so I thought this morning I would announce the invasion.
Ndipo kotero ine ndinaganiza mauno ine ndilengeza kuukiridwa.
I spoke on it in Denver here, not exactly from the approach I aim to give it this morning, if God willing.
Ine ndinayankhula pa iwo mu Denver kuno osati chimodzimodzi kuchokera ku mafikidwe amene ine ndikulinga kuupereka iwo mawu uno ngati ambuye alola.
And it had a wonderful time with it.
Ndipo iwo tinali ndi nthawi yodabwitsa ndi iwo.
The Lord just did bless in a wonderful way.
Ambuye basi anatidalitsa mwa njira yodabwitsa.
It kind of sometimes gives us you have to be shook just a little bit to realize what it's all about, don't we? Sometimes.
Izo zimakhala ngati nthawi zina zimatipatsa ife. Iwo umayenera kugwedezedwa basi pang'ono chabe kuti uzindikire chomwe izo zili sichoncho ife nthawi zina.
We pray that God will do it.
Ndipo ife tikupemphera kuti Mulungu achita zimenezo.
And by the way, up there when we got through, the businessman of Denver was one sponsored the meeting.
Ndipo tili pomwepo pamwambapo pamene ife tinatsirizira amuna amalonda a ku Denver anali amene anathandizira msonkhanowo.
And It was a little different sponsor than I'd ever had before.
Ndipo iko kunali kuthandizira kosiyana ndi kumene ine ndinakhalapo nako kale.
And usually ministers, when they sponsor the meeting, if they did you announce it? Yep. To the church. That's just about it.
Ndipo kawiri-kawiri atumiki pamene iwo athandizira msonkhano, iwo amati, kodi inu munaulengeza iwo? Inde kwa mpingo. Ndi zobasi za iwo.
That's shepherds. They want their flock to know about it. That's their business.
Ndiwo azibusa, iwo amafuna nkhosa zawo kuti zidziwe za iwo. Basi ndiyo. Ndiyo ntchito yawo.
But the businessmen were a little different. They wanted the world to know about it.
Koma amuna amalonda anali osiyana pang'ono. Iwo ankafuna kuti dziko lidziwe za izo.
So they just flung out about $3,000 or $4,000 worth of advertisement on all streetcars, taxi cabs, all bumpers of cars and everywhere.
Kotero iwo anangoponyeramo pafupi madola ziku zitatu kapena zinayi mtengo wa kulengezera pa magalimoto onse amunsewu, magalimoto a taxi, mabampala onse a magalimoto ndi paliponse.
We had a wonderful time. Message services over. They called me one side. Said, Brother Bam, what can we do for you now? What do we owe you?
Utatansungano iwana ndita ni aine kumbali imodzi. Anati, Mbale Branham, kodi iferinga koze, kukuchitila ninu chiyanso pano. Iferinga nanu ngongole yotani.
I said, well, of course nothing. I said, you know, owe me nothing.
Nendinati bwanji, zedi palibe. Ine ndinati inumulibe nane ngongole.
I said, you pay my hotel bill down here if you wish to.
Ine ndinati inumukoza kulipira ndalama zanga za ku hotelo kumusiku uno ngati inumukufuna kutelo.
Well, we want to do something for you, and I wouldn't take nothing from them.
Oife tikufuna kuti tichite china chake kwa inu, ndipo iwo saka nati ine sindikanatenga kanthu kuchokera kwa iwo.
So the manager called him around, he said, I believe he kind of likes to hunt and fish, doesn't he?
Kodero manager anawaitanira iwo kuseri, iye anati ine ndikukupia iye amakhala ngati amakonda kusaka ndi kuweza, si choncho iye?
He said yes.
Anati inde.
So one of the businessmen had a ranch up there, and he said, I'll just make him a present of that.
Kodero mmodzi wa amuna amalonda anali ndi kowetera zinyama kumeneko. Ndipo iye anati ine ndingo mupangira iye chopereka cha zimenezo.
Mr. Moore went up to see it, he had to go back about 35 miles by horseback.
Chabwino bambo Moore anapita uko kukawaona iwo, ndipo iye amayenera kubwerera pafupi miles 30 pa msana wa kavalo.
Mr. Moore said, I'd like to see Sister Branham sitting on a horse going back to that.
Ine ndinati bambo Moore anati ine ndikanakonda kumuona mlongo Branham atakhala pakavalo akubwerera kumeneko.
So they went over there to a homestead place at Silver Plume, Colorado.
Kotero iye iwo ndi koma zitatha izo ngakhale iwo anapita chauko kumalo a nyumba ya kumunda ku Silver Plume, Colorado.
This is supposed to be on this side now.
Ukukuyenela kukhala kumbali tsopano.
And they bought a little ranch over there and putting up a 5-room home over there for me now. At the Silver Plume, Colorado, which is right in the heart of the mountain.
Ndipo iwo anakula kowetera zinyama kwa kungono cha kumeneko. Ndi kundiyikirako ine nyumba ya zipinda zisanu kumeneko tsopano inenso ku Silver Plume, Colorado. Pamene pali mu mtima umene wa mapiri.
So you fishermen, I guess it's a good time. So be a good place to relax when I have the meetings and things if God permits.
Kotelo ino asodzi ine ndikuganiza ndiyo nthawi yabwino. Kotelo iwo akhala malo abwino kukatakasuka ndipo pamene itatha misonkhano ndi zinthu ngati Mulungu alola.
That's up to him, you see.
Ndizo kwa iye inu mukuona.
Yeah. Wish now to draw our attention to the word.
Ine ndikumba tsopano kukokera chelu chathu kumawu.
And I just love the word, the living Amen. Word of God.
Ndipo ine ndimango wakonda mawu, mawu a moyo a Mulungu.
Inside the word is the life.
Ndizo mkati mwa mawu muli moyo.
Now the word letter killeth, but the spirit giveth life. Amen.
Tsopano mawu lemba limapha, koma mzimu umapatsa moyo.
And life is in the word because it's the word of God.
Ndipo moyo uli mu mawu chifukwa ndi mawu a Mulungu.
Life lays in its word.
Moyo umakhala mu mawu ake.
Like if I told you I give you
ungangari ine nditakuzani inu ine ndikukupatsani inu.
You say I'm hungry this morning, Brother Branham. Would you give me $5?
Inu mukuti ndine wanjala mawa uno, Mbale Branham. Kodinu mungandipatse ine madola asanu.
I say, I will.
Ine ndika nati, ine nditero.
Now there's just as much life in that as there is in my promise.
Sobano muli basi moyo ochuluka mmenemo monga ulili mu lonjezo langa.
That's the same way it is by God.
Ndiyonjila yomweyo izo zilili ndi Mulungu.
When God promises anything, then what God is, he's got to be in his word.
Pamene Mulungu alonjeza chilichonse ndiye chimene Mulungu ali chake iye ayenera kukhala mu mawu ake mwaona.
This word is just the same as God.
Mawu awa ali oyenera ayi mawu awa ali basi ofanana ngati Mulungu.
It is God.
Amen.
Iwo ali Mulungu.
Your word is what you are.
Mawu ako ndi chimene iwe uli.
It's your bond, we used to call it.
Ndilo lumbiriro lako ife tinkalicha ilo.
Your bond is your word.
Chokumanga chako ndi mawu ako.
If we can't take your word, then I can't have confidence.
Ngati ife singakhoze kutenga mawu ako ndiye ine singakhoze kukhala nacho chidaliro.
But if I can take your word for anything, then it's a man of honor.
Komanga rine ndinga koze kutenga mawu ako kwa chilichonse ndiye ndi munthu wa chilemekezo.
And the Bible said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. See?
Ndipo Bible linati, pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Maona, maona.
And the Word was made flesh and dwelt among us.
Ndipo mawu anapangidwa thupi ndi kukhala pakati pathu.
If we think just the very earth that we're living on this morning is the Word of God.
Ngati ife tingaganize, ndilo dziko lapansi lomweli limene ife tikukhalapo mawu uno ndi mawu a Mulungu.
That tree is the Word of God.
Mtengo uwo ndi mawu a Mulungu.
And you, your body, is the Word of God.
Ndipo inu, tumilanu, ndi mawu a Mulungu.
God spoke it into existence like that. Made it from nothing which had nothing.
Mulungu analiyankhula ilo kuti likhalepo monga choncho. Kulipanga ilo kuchokera kopanda kanthu limene linalibe kanthu.
You ever notice the human life where it come from?
Kodi inu mnamba mwazindikirapo moyo wa munthu kumene iwo unachokera?
One little cell, so small that a human eye couldn't see it. Only through a great, powerful glass.
Kungu limodzi lalingono lochepa kwambiri mwakuti diso la umuntu sikanakhoza kuliona ilo koka upyolera mu glasi lalikulu la mphamvu.
And out there come a 150-200 pound man.
Ndipo ochokera mwa ilo kunabwera munthu wa mapaundi 150, mazana awiri.
Where did it come from? See?
Kodi ilo linabwera kuchokera kuti mwaona.
God just spoke it and it just started by nature growing. And that produced just exactly.
Mulungu anango yankhula ilo, ndipo ilo linango yamba mwachilengedwe, kumakula ndipo apo ilo linabala chimodzi-modzi basi.
He spoke every tree, everything into existence.
Iyana yankhula ntengo uliwonse, chilichonse kuti chikhalepo.
And it's such a wonderful, wonderful thing this morning to view the Word of God.
Ndipo ndicho chodabwitsa chotero, chinthu chodabwitsa mawu uno, kuwapenya mawu a Mulungu.
Now, this morning in the Old Testament, turning over to Chronicles.
Tsopano ichi mawu uno muchipangano chakale kutembenuzira chaku mbiri.
I have been just a little bit upset while you're turning out the Chronicles, the 18th chapter.
Ine ndakalangari ndidasokonezedwa pang'ono pamene inu mukutembenuzira tsopano kumbiri mutu wa 18.
Just a little tired.
Kutopa pang'ono chabe.
But if the Lord willing, I'm not sure we'll know more Wednesday night.
Kumanga rambuya alola, inesindiri otsimikiza, ife tizadziwa zochuluka lachitatu usiku.
If the Lord willing in the church feels led that way, I'd like to have Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday as a revival here, just a teaching revival of the Word.
Ngarambuya alola, ndipo mpingo ukamverera kutsogozedwa mwanjira imeneyo, ine ndikanakondwa kukhala ndi lachitatu, lachinayi, lachisanu loweluka ndi la Mulungu, ngati chitsitsimuso pano, chitsitsimuso chophunzitsa chabe kuchokera ku mawu.
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, just teaching on the Word.
Amen.
Not healing services, but teaching.
Lachitatu, lachinayi, lachisanu loweluka ndi la Mulungu, kuphunzitsa chabe pa mawu, osati misonkhano ya machiriso koma kuphunzitsa.
Maybe the Lord will lead us that way.
Mwina mwaka Ambuye atitsogolera ife mnjira imeneyo.
And then I just love to be with you and have a fellowship around the Word with you.
Ndiyeno ife ine ndimango kukonda kukhala ndi inu ndi kukhala nacho chiyanjano pozungulira mawu ndi inu.
Thank you very much for that fine, wonderful amen.
Zikomo inu mochuluka kwambiri chifukwa cha amen wabwino odabwitsa.
Now in the 18th chapter of Chronicles, And beginning with the 12th verse, we wish to base our thoughts just for a little while on this vital subject of the day.
Tsopano mumutu wa 18 wambiri ndikuyambira ndi ndime ya 12 ife tikufuna kukhazikitsa malingaliro athu basi kwa kanthawi pang'ono pa phunziro lopambana ili la tsikuli.
First Chronicles, or Second Chronicles, I beg your pardon, Second Chronicles 18:12.
Mbiri yoyamba kapena mbiri yachiwiri ine ndikupempha kukhulukira kwanu. Mbiri yachiwiri 18:12.
And we'll read a portion of it here. And see what our Lord will have us to know.
Ndipo ife tiwerenga gawo la iwo pano ndipo tione chimene Ambuye athu atakhale nacho kuti ife tidziwe.
And the messenger that went to call Micah spake to him, saying, Behold, the words of the prophets declare good unto the king with one of assent.
Ndipo mthenga amene anapita kukaitana Mikaya ananena kwa iye kuti taonani mawu aneneri anenera chokoma cha mfumu ndi kuvomereza kumodzi.
Let thy word, therefore, I pray thee, be like one of theirs, and speak thou good.
Mulole mawu anu chotelo, ine ndikupemphani inu, akhale ngati amodzi a iwowo, ndipo muyankhule inu chokoma.
And Micah said, As the Lord liveth, even what my God saith, that will I speak.
Ndipo Mikaya anati, pali Yehova wamoyo, ngakhale chimene Mulungu wanga anena, chimenecho ine ndidzayankhula.
And when he was come to the king, the king said unto him, Micah, shall we go up to Ramah-Gilead to battle, or shall we forbear?
Ndipo pamene iye anafika kwa mfumu, mfumu inanena kwa iye, Mikaya, kodi ife timuke ku Ramoti-Gilead kunkhondo, kapena ife tileke?
And he said, Go ye up and prosper, and they shall be delivered unto your hand.
Ndipo iye anati, kwerani inu uko, ndipo mukapambane.
Now, to base our thought for a few moments, just one word to him again on this.
So, Vano, kuti tikhazikitse lingaliro lathu kwa mphindi zochepa, liuli modzi chabe kwa iye kachiwiri pa izi.
Our Heavenly Father, with grateful hearts we approach Thee just now in behalf of lost souls, behalf of those who are needy, in behalf of the church.
Atate athu akumwamba ndi mitima yoyamikira ife tikukuyandikirani inu basi tsopano malo mwa miyoyo yotayika malo mwa iwo amene ali osowa malo mwa mpingo.
May the Holy Spirit get into the word quickly now, we pray.
Pa mulole mzimu woyera ulowe mu mawu mwansanga tsopano ife tikupemphera.
Take it right straight to every heart here that has need.
Watengela iwo molunjika kumene kuntima uliwonse pano mene uli ndi chosowa.
And when he delivers his message of the power of the word into the heart, may we all prosper by it this morning.
Ndipo pamene iye azipereka uthenga wake wa mphamvu ya mawu kupita mu mtima, mulole ife tonse tipambane mwa iwo mawa uno.
Going, leaving the tabernacle, rejoicing and praising God, saying our hearts burns within us because of His presence.
Kumapita kuchokapo pakachisi tikusangalala ndi kutamanda Mulungu tikunena mitima yathu ikutentha mkati mwathu chifukwa cha kukhalapo kwake.
For we ask it in His name. Amen.
Pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake. Amen.
Our scene basis this morning on a tragic.
Choyanganapo chathu chikukhazikitsa mawa uno pa chachisoni.
And the Old Testament to me is always a shadow or a forecasting of the New Testament.
Ndipo chipangano chakale kwa ine chili ndai zonse mthunzi kapena kulosera kwa chipangano chatsopano.
Many times someone has said, Brother Graham, why is it you always take the Old Testament?
Ndai zambiri wina wake wanena, Mbale Branham, nchifukwa chiyanu kutinu ndai zonse mumatenga chipangano chakale.
Nearly always taking a text, you'll go back to the Old Testament.
Pafupi ndai zonse kutenga mutu, inu nkubwelela nao ku chipangano chakale.
I do it because I like typology.
Ine ndimachita izo chifukwa ine ndimakonda kufanizitsa.
I like My education is very limited, as all know. Ine ndimakonda mapunziro anga ndi operewera kwambiri monga nonse mumadziwa. And the only way that I know to be somewhere near right is to see what the pattern was, to look off the blueprint and see what it was.
Ndipo njira yokha imene ine ndimayidziwa yokhalira pena pake pafupi ndi cholondola ndikuona chimene pattern inali kuyang'ana pa chojambulidwa ndikuona chimene icho chinali.
Then I know what that was will be something similar to what this is here because it's just the shadow of it.
Ndiyeno ine ndimadziwa chimene icho chinali chidzakhala china chake chofanana kwa chimene ichi chili pano chifukwa ndiwo mthunzi chabe wa icho.
And I always look back to the Old Testament to see what the children of Israel did.
Ndipo ine nthawi zonse ndimayang'ana mbuyo ku chipangano chakale kuti ndione chimene ana a Israeli anachita.
See what the punishment of sin was.
Kuona chimene chilango cha tchimo chinali.
See what the justice of the prophets was.
Kuona chimene chilungamo cha aneneri chinali.
See what all those things were. And then I have an idea what this is here.
Kuona zomwe zinthu zonse zo zinali. Ndiyeno ine ndimakhala nalo lingaliro chimene ichi chili pano.
Which is foreshadowing what will be in the general wind-up at the end.
Chimene chaonetsedweratu chimene chili chidzakhale mukutsiriza wamba kwa pa mapeto.
During this time there had been a great thing happened to Israel.
Panthawi apo nkuti panali chinthu chachikulu chikuchitika kwa Israel.
It was in the darkness of its midnight.
Izo zinali mundima wandiweyani wa pakati pa usiku pake.
In the Old Testament, if the Lord willing, maybe in the coming services, I'd like to show how that the seven church ages typed out in the Old Testament.
Muchipangano chakale ngatambuya lola mwina mwake mu misongano ikudzai ine ndifuna kuti ndionetse momwe kuti mibado isandiwiri ya mpingo inafanizitsidwira muchipangano chakale.
How that they began just exactly like at the beginning of the church ages of the Gentile church.
Momwe kuti iwo anayambira chimodzi-modzi basi monga pa kuyamba kwa mibado ya mpingo wa mitundu.
And went right down through a similar dark age and come out into the glorious time of Pentecost at the falling of the Holy Spirit in the early church of the and the Jewish dispensation.
Ndipo anapita kumene musi kupyola mu mbado wa ndima ofanana ndi kutulukamo kulowa mu nthawi ya ulemerero ya Pentecost pakugwa kwa mzimu woyera mu mpingo oyambirira wa mu mbado wa Chiyuda.
Then going through another period of the Gentile church through a dark age and then coming out again into the millennium. At the end.
Ndiye kupita kupyola mu nthawi ina ya mpingo wa mitundu, kupyola mu mbado wa ndima, ndiyeno kutulukiranso mu zaka chikwi pa mapeto.
Now, how that back in the middle centuries there, this great King Ahab came up in power.
Tsopano, momwe kuti mbuyo, mkati mwa zaka zana kumeneko mfumu ya ikulu iyi Ahabu inakwera mu mphamvu.
And he was kind of riding on the reputation of the other Israelite kings.
Ndipo iye anali ngati amakwera pa mbiri ya mafumu ena a Chiisraeli.
Which was Ahab himself was kind of a borderline believer.
Amene anali Ahabu iye mwini anali ngati wokhulupirira wa mmalire.
I've often referred to him that way because he was part of the time on this side of the fence, part of the time on that side of the fence.
Ine kawiri kawiri ndafanizira kwa iye mwanjira imeneyo chifukwa iye anali gawo la nthawi kumbali ya mpanda, gawo la nthawi kumbali iyo ya mpanda.
You never know where to stand a man that's unstable like that.
Iwe sungadziwe porumu ike munthu amene ali wosakhazikika monga choncho.
Or a person that professes to be a Christian. And that unstable, you don't know what to do about the person.
Kapena mundu yemwe amadzinenera kuti ndi Mkhristu, ndipo kusakhazikika kumeneko, iwe sumadziwa choti uchite ndi mundu ameneyo.
Today they're Christian, tomorrow you don't know where they're at.
Lero iwo ndi a Khristu, mawa iwe sukudziwa pamene iwo ali.
In church today they're rejoicing and singing and praising God, and tomorrow out drinking, carousing, running around.
Mumpingo lero, iwo akusangalala ndi kumayimba ndi kutamanda Mulungu, ndipo mawa kunja kumwa kupokosera kumatamanga tamanga.
Then that type of a person is hard to do anything with.
Ndiye munthu wantundu umenewo ndiwovuta kuti ungachite naye chilichonse.
I remember as a boy, once we had an old horse that he used to jump the fences all the time.
Ine ndikumbukira ndiri nyamata kamodzi ife tinali ndikavalo okalamba amene ankakonda kumalumba mipanda nthawi zonse.
Now, I guess many of you men at my age would know back in a horse days, buggy days.
Ndipo ine ndikuganiza ambira inu pa usinku wangawu mungadziwe kale mu masiku akavalo, masiku angolo.
I've come many times right down the street here driving a horse and buggy myself. I'm 45.
Inenda bwila nthawi zochuluka mpaka mmusi munse kuno ndikuyendesa kavalo ndi ngolo ine mwini ine ndili makumi anayi ndi zisanu.
So they remember this old horse would put a yoke on his neck like he would a cow to keep him from jumping the fence.
Kotero iwo nkukumbukira kavalo wakale uyu ife tinkaika goli pa khosi lake monga inu mungachitire ng'ombe. Ndikumuletsa iye kuti asamalumbe mpanda.
And he'd jump anyhow.
Ndipo iye ankalumba muli monse.
And he would hang that yoke and turn him around and so forth. He'd get over the fence.
Ndipo iye amagoza kupachika golilo ndikumutembenuzia iye pamenepo ndi zina zotero iye amaulumba mpandawo.
And one day, I wondered what was attracting that old fella.
Ndipo tsiku lina chimene iye ine ndinkadabwa chimene chinali kudolola kanthu kakaleko.
And there's a big sinkhole down there.
Ndipo apo panali dzenje lakuya lakale pansi pamenepo.
Now he was standing in alfalfa, high, but he wanted some blades of orchard grass and a sinkhole.
Tsopano iye anali kuima munsipu wa utali, koma iye ankafuna apo panali masamba wena audzu wa pa mtengo wa zipaso mudzenje lakuya.
And he jumped that fence and got in that sinkhole where all his wire and glass where he is are dumped.
Ndipo iye ankalumba mpanda umeneyo, ndipo ankalowa mudzenje lakuya limenelo mmene mawaya onse awa ndi galasi chabwino. Iye anali mwathu motayira mwathu.
And get in there to get a few mouthfuls of that archer grass.
Ndipo kupita mmenemo kuti akapeze zodzaza mkamwa pang'ono za uzu wa mu mitengo ya zipatso.
And we had to get some more horses and pull him out of that sinkhole.
Ndipo ife tinkachita kukatenga akavalo ena ochuluka ndi kumukoka iye kuchokera mudzenje lakuya ilo.
When he got in there, he got hung up.
Pamene iye anafika mmenemo iye anakodwa mmwamba.
And when he stood out there, he was quivering and bleeding and how he was just to get a mouthful or two of that archer grass when he was standing in alfalfa almost to his knees.
Ndipo pamene iye anayima panja pamenepo iye anali akunjenjemera ndi kukha magazi ndi momwe iye analili basi kuti akapeze zodza za mkamwa kapena kawiri za uzu wa mitengo ya zipaso uwo pamene iye anali kuima munsipu pafupifupi kufika mu mawondo ake.
I've often thought of that picture.
Ine kawirikawiri ndalingalira za chithunzi chimenecho.
A way of a transgressor is hard.
Njira ya ochimwa ndi yovuta.
He just wouldn't stay still where he was eating and having a wonderful time, but you had to jump the fence and go get all bruised and cut up like that just to get a mouthful of grass of some other different kind.
Iye sangakhoze basi kukhala chete pamene iye anali kumadya ndi kumakhala ndi nthawi yodabwitsa, koma iye anachita kulumba mpanda ndi kupita kukavulazidwa yense ndi kuchekedwa monga choncho basi kuti apeze udzu wodzaza mkamwa wa mtundu wina wosiyana.
That's just about the way people does that jumps the fence of God's pasture.
So uno ndiyo basi pafupi njira yomwe anthu amachitira amene amalumba mpanda wa msipu wa Mulungu.
Don't you believe that?
Kodi inu simukhulupira zimenezo?
Get out. Go out today, come in.
Kupita kunja, kubwela mkati.
In church, having a wonderful time, then tomorrow, sell out for something like that.
Ali mumpingo, akukhala nayo nthawi yodabwisa, ndiye mawa, kukadzigulisa kunja. Kusada china chake monga ichi.
It makes it very hard.
Izo zimapangisa izo kuvuta kwambiri.
Ahab was more or less that type of a person.
Ahab anali mochuluka kapena mochepa munthu wa mtundu umenewu.
Every way the wind blowed, Ahab had his sail set. Is on this side or that side.
Mbali iliyonse mphepo inkaombera, Ahab amakhala nkhafi zili zokonzeka ngati iko kunali mbali iyi kapena mbali iyo.
His marriage got him all messed up. But a little woman, which is a little princess, a king's daughter, a Jezebel.
Chikwati chake chinamufikisa iye yense mosokonezeka ndi mkazi wang'ono yemwe analikalonga wankazi wang'ono mwana wankazi wa mfumu Yezebeli.
Very pretty to look at, very beautiful woman. But in her heart she was wicked.
Wokongola kwambiri kuti umuyang'ane, mkazi wokongola kwambiri koma mumtima mwake iye anali mtakati.
And she was an idolater. And she calls all Israel.
Ndipo iye anali wa mafano. Ndipo iye anapangisa Israeli yense.
How I would like to border there just for a few minutes if I wasn't getting into the core of this on motherhood. See? There.
Tsopano momwe ine ndikanafunira kuzungulira pamenepo basi kwa maminiti ochepa tinali tiri kufika pa chimake pa izi pa umayi onani pamenepo.
And when a man starts to get married, the type of a girl, a woman that he...
Ndipo pamene munthu ayamba kuti akwatire mtundu wa nsungwana mkazi yemwe iye.
It's more than just... Look at beauty.
Ndizochuluka kuposa kungoyang'ana pakukongola.
You've got to get somebody both soul and body joined together.
Woyenera kumupeza wina wake zonse moyo ndi thupi zolumikizana limodzi.
Somebody that's really going to be your friend and pal. It'll stick with you through thick and thin.
Wina wake yemwe kwenikweni atakhale nzako ndi bwanawe. Yemwe atadzama matirane ndiwe kupyola muzoka ndapala ndi zopyapyala.
Now, but Ahab, he just fell far because she was pretty, I suppose, and married her.
Tsopano, koma Ahabu, iye anangotengeka naye chifukwa iye anali wokongola. Ine ndikuganiza ndi kumukwatira.
Could be nothing else about her. Because of wicked as she was.
Ijo sika na kozo kalachina jiri chonse za iye chifukwa ntagati munga iye analiri.
And she come over there and then, of course, being wrapped up with her like that and loved her. Why, he calls all Israel to sin and to go against God.
Ndipo iye anabwela kumeneko, ndiyeno, ndituri pokala arakutidwa ndiye monga chomwecho, ndikumukonda iye bwanji, iye anapangisa Israeli yense kuti achimwe, ndikuti apite motsutsana ndi Mulungu.
And to tear down the altars of God, build up the altars of Baal.
Ndikugwetsera pansi maguwa a Mulungu, kumanga maguwa a Baalimu.
And he had Baal worship all through Israel. At the time.
Ndipo iwo anali nako kupembeza kwa Bala monse mu Israeli yense pa nthawiyo.
Now, his wife had called righteous Naboth.
Tsopano, mkazi wake anali atapangisa Naboti wolungama.
Many of you have read of him.
Ambira inu mwawerenga za iye.
I took his garden by deceit. Had false witnesses against him.
Momwe iye anatengera munda wake mwachinyengo ndipo analumbira bodza ndipo anali nazo mboni za bodza zomutsutsa iye.
Because she wanted to do something for her husband and killed a righteous man in order to get a garden adjoining close to the palace land.
Chifukwa iye ankafuna kumuchita china chake mwamuna wake ndipo anapa munthu wolungama polinga kuti atenge munda umene unalumikizana mwapafupi kumalo a nyumba ya chifumu.
All this God was looking down.
Zonse izi Mulungu anali kuyang'ana pansi.
So the prophet Elijah, which was a great, mighty servant of the Lord, prophesied and told Jezebel what would happen to her.
Kotero mneneri Eliya amene anali wamkulu wantchito wambamvu wa Ambuye analosera ndipo anamuza Yezebeli chimene chikanati chidzachitike kwa iye.
And he told Ahab that the dogs would lick his own blood.
Ndipo iye anamuza Ahabu kuti agalu akanadzanyambita magazi ake omwe.
Now, when God has said anything,
tsopano pamene Mulungu wanena chilichonse,
of course, them days, the direct word of the Lord came through the prophet.
Zedi masiku ameneo, mawolunjika amulungu ankaza upyolela mwa neneri.
God in sundry times and divers matters spoke to the fathers through the prophets in this last day through his son Christ Jesus.
Mulungu mundhawi zakale ndi manenedwe osiyana ankayankhula kumakolo upyolela mwa aneneri mutsiku lotsiriza ili kupyolera mwa mwana wake Kristu Yesu.
So this is the word.
Amen.
Kotero awa ndi mawu.
And if anything's contrary to that, leave it alone. See?
Ndipo ngati chilichonse chilichosiyana kwa amenewo chisiyeni icho chokha mwaona.
Now secondarily he speaks today through the prophet, the seer and so forth.
Tsopano mwachiwiri iye akuyankhula lero kupyolera mwa mneneri mpenyi ndi zina zotero.
But first is this. the word.
Koma poyamba ndi ichi mau tsopano.
Now, and Ahab had done this wickedness.
Tsopano ndipo Ahabu anali ada chita uthakati uwu.
And he went on God blessing the people. For many years,
ndipo iye anapitirabe mulungu akudalisa anthu kwa zaka zambiri.
And finally, Jehoshaphat was king over Judah, while Ahab was king over Israel.
Ndipo potsiriza Yehoshafati anali mfumu ya pa Yuda, pamene Ahabu anali mfumu ya pa Israel.
And then Jehoshaphat was a righteous man.
Ndipo ndiye Yehoshafati adali munthu wolungama.
He was the son of Asa.
Iye anali mwana wa mwamuna wa Asa.
Asa was a righteous man, and he tore down all the altars of idols, built up the altars of Jehovah.
Asa anali munthu wolungama, ndipo iye anagwetsera pansi maguwa onse amafano, anamanganso maguwa a Yehova.
And they had a revival. As it was up in Judah.
Ndipo iwo anali ndi chitsitsimuso monga izo zinali kumeneko mu Yuda.
And then, after a while, Jehoshaphat or Ahab brother sent up and he found out another piece of land in Syria that he thought belonged to him and he thought he'd go get.
Ndiyeno parapita kanthawi Yehoshaphati kapena Ahabu kani anatumiza uko ndipo iye anapeza chigawo china cha dziko mu Syria amene iye ankaganiza kuti anali aiye amene iye ankaganiza kuti iye apita kukawatenga.
So he asked this Jehoshaphat if he would come and make an alliance with him.
Kotero iye anamufunsa izi Yehoshaphati ngati iye akanabwera ndi kupanga chigwirizano ndi iye.
There is a great danger now. See?
Ndipo ndithudi apo pali changozi chachikulu tsopano onani.
When you see this great king Ahab down there, and you see this great one up here, Jehoshaphat.
Pamene iwo anaiona mfumu yaikulu iyi Ahabu kumene kuja, ndipo iwo anaona wankulu yakubwera apa Yehoshaphat.
One of them a lukewarm, the other a spirit-filled man.
Mmodzi wa iwo wofunda, winayo munthu wodzazidwa mzimu.
Watch how you make your alliance.
Penyani momwe inu mumapangira chigwirizano chanu.
Watch what you're doing. How you yoke yourself up with unbelievers.
Penyani chimene inu mukuchita, momwe inu mumadzimangirira noka ndi osakhulupirira.
Keep yourself clean, especially in the day that we're living.
Dzisungeni noka oyera, makamaka, mutsiku limene ife tikukhalamo.
I believe, church, without a shadow of doubt. This is burned on my heart.
Ine ndi kukhulupirira mpingo popanda nthunzi wakukaika, ichi chaotcha pa mtima wanga.
That's the reason I'm looking for these 5 nights soon. To once more, before it happens, give this church a third combing through the Bible.
Ndicho chifukwa ine ndikuyang'anira mausiku asanu awa posachedwa apa, kuti kamodzi kenanso izo zisanachitike tiupatse mpingo uwu kupesa kwabwino kupyola mu Baibulo.
We're living in the shadows of the times.
Ife tikukhala mu mithunzi ya nthawi.
It could happen anytime.
Izo zikhoza kuchitika nthawi iliyonse.
When we see the times come for things to take place.
Pamene ife tiona nthawi zikubwera kuti zinthu zichitike.
The very wickedness of the enemy, the very
uthakati umene wa mdani, mphamvu zimene.
We look at these snowstorms and everything happening, all these pestilence, all different things.
Ife tikuyang'ana pa mikundo ya chisanu iyi ndi chichonse chikuchitika, zowawisa zonse izi, zinthu zonse zosiyana.
That's all caused by these interruptions of firing these bombs and things.
Ndizo zonse zinapangidwa ndi kusokoneza uku kwa kuombela mabomba awa ndi zinthu.
You're getting things all mixed up here.
Iwa kupangisa zinthu zonse kusokonezeka kuno.
And they're messing around in God's big laboratory to fulfill His word.
Ndipo iwa kusokoneza mu laboratory ya ikulu ya Mulungu kuti akwanilise mawu ake.
It's going to happen.
Izo zifika pochitika.
So the man of sin rising up power, so deceitful.
Kotero mwamuna wa chimo akuuka mphamvu, mwachinyengo kwambiri.
My, I heard a minister this morning, a spirit-filled man, taking the mark of the beast and saying that the Antichrist was Russia.
My, ine ndinamumva mlaliki mmawa uno, mwamuna odzazidwa nzimu, akutenga chilemba cha chirombo ndi kumanena kuti wotsutsa Kristo anali Russia.
What an error.
Ndikulakwitsa kotani.
Russia has nothing to do with it. No, sir. That's scripturally.
Russia alibe kanthu kochita ndicho. Ai bwana, ndizomwa malemba.
Now, but notice in this great time that we're living, a warning.
Tsopano, koma zindikirani munthawi yopambana iyi imene ife tikukhalamo, chenjezo.
Now, this Jehoshaphat feeling kind of good because the great king of Israel said, come visit me.
Tsopano, Jehoshaphat uyu akumvelera kukhalanga ngati mwabwino chifukwa mfumu ya ikulu ya Israeli inati bwera udzandichezere ine.
And he went down there and they took oxen, sheep and so forth, done sacrifice.
Ndipo iye anapita kumeneko, ndipo iwo anatenga ng'ombe ndi ngosa ndi zina zotero, anachita nsembe.
All the time in Ahab's heart down there, he was a deceiver.
Nthawi yonseyo muntima wa Ahabu pansi mmenemo iye anali wachinyengo.
Because he was not worshiping that or offering those sheep and things with a true heart, because after all he leaned more to his wife's religion.
Chifukwa iye sanali kupembedza chimenecho kapena kupereka nkhosa izo ndi zinthu ndi mtima woona, chifukwa kuonjezerapo iye ankasamira kwambiri kuchipembedzo cha mkazi wake.
And notice just as Ahab married Jezebel during the time of that great dark age of Israel, he brought idolatry into Israel, a very type of today.
Ndiposi ndikirani, basi monga Ahabu anakwatira Yezebeli munthawi ya mbado wa ukulu wa mdima uwo wa Israeli, iye anabweretsa kupembeza mafano mu Israeli. Choyimira kumene chalero.
Just in the dark age, when we come out through the early apostles, second round, third round, over into the dark age of 1500 years.
Basi mumbado wa mdima, pamene ife tinatuluka upyolera mwa atumwi oyambirira, kubwera kwa chiwiri, kubwera kwa chitatu, mpaka mumbado wa mdima, zaka mazana kumi ndi asan.
Just as Ahab married Jezebel and brought idolatry into Israel.
Basi monga Ahabu anakwatira Yezebeli, ndipo anabweretsa kupembeza mafano mu Israeli.
Oh, did the Holy Ghost Church marry into isms and brought idolatry back, and today it's a form of Christianity.
Cholero najidaso mpingo wanzimu oyera kukwatira muziganizo ndi kupangisa kupembeza mafano kubwera monso, ndipo lero ndiwo maonekedwe a Chikhristu.
Just very dark.
Maona, onani, mdima wambiri basi.
And now it's moved on down. Each day, each church age moves down to that same thing, to the great climax, and the lukewarm condition comes. Lukewarm. Laodicean church age.
Ndipo tsopano izo zasundira mpaka pansi tsiku lililonse, mbado wa mpingo uliwonse kusundira pansi mu chinthu chomwecho kuchimake chachikulu, chikhalidwe chofunda, chikubwera mbado wa mpingo Laodikaya wofunda.
Oh, what a horrible hour that we're living in.
Oh, ndi nthawi yoyipa chotani imene ife tikukhalamo.
I want to confess right here before I go any farther.
Vetselani, ine ndifuna kuvomereza pakali pano, ine ndisanapite mopitiriza muli monse.
I'm an old-fashioned preacher that's longing to see the old days again.
Ine ndine mlaliki wachikale yemwe ndakhala ndikuyembekezera kuti ndiwaone masiku akale kachiwiri.
I've seen so much of this impersonation, Hollywood glamorizing the gospel, that I'm so sick and tired of it.
Ine ndaona zochuluka kwambiri za kutsanzira uku Hollywood kukongolesa uthenga mpaka ine ndili wodwala kwambiri ndi wotopa nazo.
Yes, sir, I want to see the old-fashioned.
Inde bwana, ine ndikufuna kuona kwa kachitidwe kachikale.
I'm afraid we're making Christianity too pretty for people. Danger line.
Ine ndikuopa ife tikupanga Chikhristu chokongola kwambiri kwa wanthu, mzere wa ngozi.
Now, Jehoshaphat comes down and thinks, oh, well, this great king of Israel, I'll just it'll be all right.
Tsopano Yehoshafati akubwera uku akuganiza, oh, chabwino mfumu yaikulu ya Israeli ine basi. Oh, iferitsa izo zikhala bwino.
And right in the midst of all this big glamour, what did he do?
Ndipo mkati kumene mwakukongola kwakukulu konse uku, kodi iye anachita chiyani?
He made an alliance to go up and to fight the enemy on common grounds because they said we are both the same people.
Iye anapanga ubwanawe kuti apite uko ndi kukamumenya mdani pa chifukwa chofanana, chifukwa iwo anali ife tili tonse anthu ofanana.
But they wasn't.
Koma iwo sanali.
One was a spirit-filled group, the other was a lukewarm group.
Wina anali gulu lodzazidwa mzimu, mmodzi winayo anali gulu lofunda.
You're not the same people. No, sir.
Iwo sali anthu ofanana, ayi bwana.
You can't have, darkness can't have fellowship of light.
Iwe sunga kale nako. Ndima sunga koze ukala nacho chiyanjano ndi kuwala.
The night cannot exist in the presence of the sunlight. Amen.
Usiku sunga koze ukalapo mukukalapo kwa kuwala kwa dzuwa.
And the most precious time there is between the times.
Ndipo ndai yachinyengo kwambiri imene ilipo ndi pakati pa nthawizo.
Just when the suns are going down or rising up. The most precious time there is.
Pamene dzuwa likulowa kumene kapena kutuluka ndi nthawi yachinyengo kwambiri imene ilipo.
There's not enough vision to see clearly, your lights on your automobile won't show good and clear.
Apo sipamakhala kupenya kokwanira kuti upenye bwino-bwino, nyali zako pa galimoto yako sizimaonetsa bwino ndi mowala.
Better either be dark or light.
Ndi kwabwino kuti kukhale ndima kapena kowala.
Jesus said be hot or cold. No lukewarm.
Yes, anali mukale otenda kapena ozizira. Osati ofunda.
Yes, that's the danger line.
Basi ndiwo mzere wangozi.
And now Jehoshaphat, when he come down, then this great alliance was made which did not please God.
Ndiyeno Yehoshaphati pamene iye anafika uko, ndiyene ubwanawo waukulu unapangidwa umene suna mkondweletse Mulungu.
And notice, just in the time of his all the excitement now.
Ndikozindikirani, basi munthawi ya zake kutengeka konse tsopano.
I have got favor with this king, and I have fellowship with this neighbor. I have.
Ine ndakondedwa ndi mfumu iyi. Ndipo ine ndi chiyanjano ndi woyandikana naye uyu. Ine ndiri.
See, be careful that church.
Amen.
See?
Onani, kalari osamala zimenezo mpingo. Maona?
That's what causes all the trouble around this tabernacle here and around others. See?
Ndicho chimene chimayambisa vuto lonse kuzungulira kachisi uyu pano. Ndikuzungulira wena. Maona?
Be careful that what you're mixing up with. See?
Kalani osamala ndi chimene inu mukusakanizikana nacho. Maona?
Come right out and either be for Christ or be against him.
Tulukanimo ndipo mwina mukhale a Kristu kapena mukhale womutsutsa iye. Maona?
Now, this fellow made the alliance and he thought he had done something great.
Tsopano, munthuyu anapanga ubwanawe ndipo iye ankaganiza kuti iye anali atachita china chake chachikulu.
Yet, when he said, isn't there now, before we can go up, we should consult the Lord about this.
Komabe, pamene iye anati, kodi kulibe uko, tsopano ife, tisanapite kumeneko, ife tiyenera kufunsira Mbuye saizi.
Now, Jehoshaphat had enough religion left in him and his mistake that he went down there to this king.
Tsopano Yehoshaphati anali nacho chipembedzo chokwanira chidatsalira mwa iye mukulakwisa kwake kuti iye anali atapita kumusi uko kwa mfumu iyi.
But he had enough religion left in him to think, well, we ought to at least consult the Lord.
Koma iye anali nacho chipembedzo chokwanira chidatsalira mwa iye kuti aganize chabwino ife tiyenera komabe kufunsira kwa Ambuye.
Now, Ahab is going right on out without saying a word, just his own mechanical, physical, human way of doing things.
Tsopano, Ahabu anali kumapitabe wopanda kunena mawu, basi mwakukhoza kwake komwe mwachithupi njira ya umunthu yochitira zinthu.
I just wonder right here, church, if there hasn't been a lot of times we've made mistakes.
Ine ndikungodabwa pakali pano mpingo ngati izo sizinakhale nthawi zochuluka ife tapanga kulakwitsa.
Figure it out and say, well, it ought to be this way. And we set it like that.
Kuchilingalira icho ndi kunena chabwino icho chiyenera kukhala mwanjira iyi. Ndipo ife tazikhazikitsa izo monga chomwecho.
I think that's where a whole lot of the American evangelism is today.
Ine ndikuganiza ndi pamene gawo lonse lakulalikira kwa America kuli lero.
That we have set it in a form of I'd say Hollywood evangelism. Whole lot about glamour.
Kuti ife takuyika iko mu maonekedwe a ine ndinganene kuti kulalikira kwa ku Hollywood gawo lonse la kukongola.
We notice the evangelist comes to the platform today and my is all puffed out and tells a whole lot of jokes before he starts the preaching and things like that and carries on and acts like a clown in the pulpit.
Ife tikuzindikira alaliki amabwera ku nsanja lero ndipo mai iye aliyense otukumuka ndikumanena zochuluka zonse za nthabwala iye asana yambe kulalikira ndi zinthu monga choncho ndikumapitirira ndikumachita ngati wazisuzo muguwa.
When it comes time to make an altar call, the people don't even see any sincerity to make an altar call by.
Pamene iyo ifika ndai kuti apange kuitania kuguwa, andu saona nkomwe kuona ntima kulikonse kopangira kuitanira paguwa nako.
That's right.
Ndiko kulondola.
That's the reason the world's got the lukewarm condition today that it's in.
Ndicho chifukwa dziko lalowa muchikhalidwe chofunda lero chomwe ilo lilimo.
I wonder today, it's just today the church, we tried to send our boys to school to learn psychology. And so forth like that to know how to put over a program.
Ine ndikudabwa lero zili basi lero ine mpingo ife tikuyesa kuwatumiza nyamata athu ku sukulu kuti akaphunzire kuwerenga maganizo ndi zina zotero monga chomwecho kuti adziwe momwe angaperekere dongosolo.
They get in the pulpit to arrange the message is so enticing that it'll catch the people and catch their attention.
Kuti azifika muguwa ndi kulinganiza zathu uthenga uli wodolola kwambiri mwakuti iwo uwagwire anthu ndi kugwira chelu chawo.
And many of great psychologists go out as teachers like that and dramatize and put on a whole lot of something.
Ndipo ambiri awowerenga maganizo akulu amapita kunja ngati aphunzitsi mwengwa choncho ndi kuchita masewero ndi kudzipangisa zochuluka zonse za china chake.
I just wonder when we're always telling of the beauty and the attraction of the church.
Ndipo ine ndikungodabwa pamene iwo ife ndai zonse tikuwawuza iwo kukongola ndi kukopa kwa mpingo.
But we fail to tell them, he that will follow me, let him deny himself, pick up his cross and follow me.
Koma ife timalephera kuwawuza iwo iye amene atanditsate ine mlole ini iye adzikane yekha atenge mtanda wake ndi kunditsata ine.
I wonder if we haven't made the beauty of the church too pretty for the fellow that comes in.
Ine ndikudabwa ngati ife sinapange kukongola kwa mpingo, kukongola kwa mbiri kwa munthu amene amabwera mmenemo.
For instance, the Baptist church today has got a slogan, a million more in 44.
Mwachitsanzo mpingo wa Baptist lero ulinako kuyankhula miliyoni wena mu 44.
Taking in members by the thousands and the tens of thousands unconverted.
Kutengela mkati mamembala mwazikwi ndi makumi azikwi osatembenuzidwa.
Just people who walk in and join the church.
Andu chabe amene amalowa mkati ndi kujoina mpingo.
And it's an endemic to the church of Jesus Christ to take such members in.
Ndipo ndicho chobwelekera kwa mpingo wa Yesu Kristu kutengela mamembala otero mkati.
They still drink, they still smoke, they still gamble. They still lie.
Iwo amamwa be, iwo amasuta be, iwo amachita be njuga, iwo amanama be.
They come to the church expecting to be entertained by a bunch of Hollywood evangelists that gets up.
Iwo amabwera kumpingo kuyembekezera kuti adzatsangalatsidwe ndi gulu la aliki aku Hollywood amene amauka.
Put on a lot of glamour, a lot of big instruments setting up down the platform.
Atavala kukongola kochuluka ndi zimwenyemwenye zochuluka zazikulu zitakhala pamwamba ndi musi pa nsanja.
When they ought to have an old-fashioned God for crying out, altar called out.
Pamene iwo akuyenera kukhala nako kachitidwe kachikale Mulungu poyamba kulirira kuitanira paguwa kumeneko.
Men and women don't come to glamorize or to run up and act a clown, but to get out the altar and realize that the death of Jesus Christ there have died for them if they're getting back sincere with God again?
Kumene amuna ndi akazi samabwera kuti adzakongoletse kapena kutamangapo ndi kuchita chitsuzo koma kupita pansi kuguwa ndi kuzindikira kuti imfa ya Yesu Kristo apo amene anawafera iwo kuti iwo akubwerera moona mtima ndi Mulungu.
I wonder if we're not living in that kind of a time.
Ine mtundu umenewo.
When we take great advances, like many is crossing the lands today, a great known evangelist who studies psychology and attract the people to the church.
Pamene feri matenga laliki akulu, monga ambira amene akuoloka maiko lero, alaliki odzika kwa kukulu, amene apunzira kuwelenga kwa maganizo ndi kuwakopera anthu kumpingo.
But if he wants to get them into the church, then what you going to do to them?
Koma inu mudatha kuwatengera iwo mumpingo. Ndiye inu muchita chiyani kwa iwo?
What is going to happen if they get into the church?
Iwo achita chiyani? Chiyani adatha iwo kulowa mumpingo?
Just join the church and go back with the same sin and the same desire that they come into the church with, they go back the same way.
Basi kujoina mpingo ndi kubwelera mbuyo ndi chimolo mwelo ndi chikumbo chomwecho chimene iwo anabwera nacho mumpingo. Iwo amabwelera mbuyo mwenjira yomweyo.
And that's the reason today the world looks on and says, well, if that man got religion, if this person got religion.
Ndipo ndicho chifukwa lero dziko limayang'anapo nkunena chabwino ngati munthu ameneyo ali ndi chipembezo, ngati munthu uyu ali ndi chipembezo.
I'm afraid we've made it too easy.
Ine ndikuopa ife tachipanga icho chopweka kwambiri.
I think joy, certainly I believe that all joy lays in Jesus Christ. That's right.
Ndicho ine ndimakonda, ine ndikuganiza chisangalalo ndithudi, ine ndikukhulupirira kuti zisangalalo zonse zagona mwa Yesu Kristu, ndikokulondola.
I believe it's joyful and happy.
Ine ndikukhulupirira ndi chisangalalo ndikukondwa.
But remember, brother, it's the way of agony and suffering in the cross.
Koma kumbukirani mbale ndiyo njira ya kuwawa ndikuvutika ndi mtanda.
You must realize that too. Right.
Inu muyenera kuzindikira zimenezo aponso ndikokulondola.
I wonder if we haven't painted a little too smooth.
Ine ndikudabwa ngati ife sinapake utoto pang'ono aponso pang'ono kwambiri mokhala ngati kusalaza.
And she put a rose on my coat this morning.
Ine ndinali kuyang'ana ndipo mkazi wanga anayika timachokapo ndipo iye anayika duwa pa chikhotho changa mawa uno.
She said you ought to wear it. Your mother is a living.
Iye anati iwe uyenera kuvala ilo mai ako akanali moyo.
And I said, oh, honey, I don't know.
Ndipo ine ndinati, oh, wokondedwa, ine sindikudziwa.
Mother's Day is wonderful. But that's like the world, they've commercialized the thing, just merely to sell flowers and things like that.
Tsikulana kubala ndilodabwitsa, koma izo ndimonga dziko, iwa achipanga chinthucho mwa malonda basi, mwa wamba, kuti azigulisa maluwa ndi zinthu monga choncho.
Why is it discredit to mother?
Bwanji ndichonyozetsa kwa anakubala.
Why, my mother's my mother every day of the year, yes sir, not just one day.
Bwanji amayi anga ndi anakubala tsikuli.
I said you love your mother.
Ine ndikati kodi inu mumakonda amayi anu.
I sent her a bouquet of flowers by his Mother's Day.
Ine ndinawatumizira iwo nkhare ya maluwa tsiku lana kubala lapitalo.
A brother, she ought to be mother every day.
Chabwino mbale iwo ayenera kukhala mayi tsiku lililonse.
But it's commercial.
Koma ndi zamalonda.
That flower is pretty. I love a pretty flower.
Duali menero ndi lokongola. Ine ndimakonda duwa lokongola.
I think of that just like I do.
Ine ndimaganiza za izo monga ngati ine ndimachitira.
How pretty the flower is. It blooms and it's got fragrance and the passerby smells it.
Ndi lokongola bwanji duwalo. Ilo lima masula. Ndipo ilo lili ndi fungo. Ndipo dutsapo amanunghiza ilo.
The animal comes by, smells it.
Nyama zimabwera pafupi kudzanungiza ilo.
But now look, it's pretty.
Koma tsopano penyani ndilokongola.
Like the church of the Lord Jesus Christ. It's the most glorious thing.
Monga mpingo wa Ambuye Yesu Kristu. Ndiyo chinthu cha ulemelero kwambiri.
Divine healings and powers and wonders and signs and miracles and freedom from sin.
Majiriso auzimu ndi mphamvu ndi zodabwitsa ndi zizindikiro ndi zozizwisa ndi ufulu arachoka kutchimo.
It's a beautiful place.
ndi malo okongola.
But look, if that rose will have to come to church like all nature.
Koma onani, ngati duwa ilo, ife tidzayenera kubwera mpingo monga chilengedwe chonse.
That rose being pretty, every town and country would lick on it. If she could.
Duwa limenelo pokhala lokongola, ng'ombe iliyonse mudziko inganyambire pa ilo ngati iyo ingathe.
But nature provided a little bandits, a spear sticking out there called thorns, and they leave them away.
Koma chilengedwe chinapereka mabenesa ang'ono, nthungo zazing'ono zitatulukira kunja uko, zochedwa minga, ndipo izo zimawasiitsa iwo kutali.
That protects it.
Izo zimawatereza iwo, ndizo chimodzi modzi.
And I think today if we haven't got the word of God sharper than a two-edged sword around the beauty of the power of the holiness of God, we're going to let it
ndiko ine ndikuganiza lero ngati ife tilibe mawu a Mulungu akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konse konse kuzungulira pakukongola kwa mphamvu ya chiyelo cha Mulungu ife tilola ng'ombe iliyonse mudziko kunyambita pa iwo ndi kuwathothola iwo. Iyo idzawanyambita iwo, icho chidzakhala chobwelekera kwa mpingo ndiko kulondola.
This poor old-fashioned God called ministers wrong.
Ine ndikuganiza lero chimene ife tikusowa ndi kuchuluka kwa kachitidwe kachikale atumiki oyitanidwa ndi Mulungu awisi.
Maybe not with much education, but will bring the people down to an altar and agonize.
Mwina opanda maphunziro ochuluka koma adzawabweresa anthu pansi kuguwa ndipo pamenepo kuwawitsidwa. Osati ndi chimwemwe ndi kumaseka ndi kumatafuna chingamu ndi kuyika dzina lawo pa pepala. Koma mbale kulira kwachikale ndi kufa mpaka na amuna ndi akazi atalapa kwa thundu kuchoka ku machimo awo ndi kubwerera pafupi kwa Mulungu. Amen.
Raise up your hands who wants to accept Christ all like that.
Ine ndikuuzani inu, ife tiyenera kwezani manjano amene mukufuna kumulandira Khristu onse monga choncho.
That's all right, brother, but that don't expel sin.
Ndizo zonse zabwino mbale koma izo siziti, izo sizimachosa chimo.
You've got to repent first. Get right. Get out there and really cry out.
Iwo uyenera kulapa choyamba, fika polunga, kafike pansi apo ndi kukalira kweni kweni.
I can remember the times when the old-fashioned people would walk down through the aisles and up and down the road, crying and talking to the neighbors.
Ine ndikhoza kukumbukira nthawi zimene wanthu akachitidwe kachikale ankayenda pansi kupyola mutinjira ndipo kukwera ndi kutsika mmisewu akulira ndi kumayankhula kwa oyandikana nawo.
That was Christians of that day. Tell them about the things of the Lord.
Amenewo anali a Khristu a tsiku limenelo kuwawuza za zinthu za Ambuye.
In the day we put our name on the church book and go out and stay home and never say a word about it unconcerned.
Ndipo lero ife timayika dzina lathu pa buku la mpingo ndi kutuluka kukakhala ku nyumba ndipo osanena konse liuza iwo osakhudzidwa.
Just as long as we belong to the church it's all right.
Basi malingana ngati ife tili a mu mpingo zonse zili bwino.
I'm sure
ndikutsimikiza ife tikulakwitsa pamenepo anthu fufuzanipo pakuti izo sidzayima muziweluzo.
No,
ayi bwana, izo sidzatero.
Nothing less. He that will follow me, let him deny himself.
Palibe zoperewera. Iye amene atanditsale ine, nsiyeni iye adzikane yekha, anyamule mtanda wake ndi kufa tsiku ndi tsiku. Akhale chifereni apo pa mtanda ndiko kulondola mowawa. Njira, ine ndilenga njira, inu mumayimba ndiwonyozedwa pang'ono a Ambuye. Ine ndikuganiza lero ndi nthawi yotani imene ife tikukhalamo.
evangelism. They put out great big bright lights and they try.
Kuri kulalikira, iwo ama kuika iko panyali zowala, mopambana kwa kukulu, ndipo iwo ama yesera.
When you see the evangelist coming to town, you wonder.
Pamene iwo uona mlalika kubwela kutaoni, iwo umadabwa.
All my meetings has been guilty the same. That's right.
Ine misongano yanga ya kalayola kwa mofanana.
I wonder who's coming to town sometimes, the evangelist or Jesus Christ.
Ine ndi madabwa, ndi ndani akubwera ku tawoni nthawi zina, mlaliki kapena Yesu Kristo.
Why they got, I went to a place where I'll go where certain evangelists are supposed to come.
Bwanji wali, ine ndinapita kumalo kuno, osatika leli tali kumene mvangeli wina, ama ene na kubwela ako.
And Jesus' name, while they had the picture of the evangelist, the man of the hour.
Ndipo dzina la Yesu, bwanji, iwa anali ndi chithunzi cha mlaliki, mwamuna wa ora.
The man's with this, the man with that.
Mwamuna wokala ndichi, ndi mwamuna wokala ndicho.
Sometimes I'll take my ministry and see people come.
Ine ndai zina, ine ndimaganiza za utumiki wanga, ndi kuwaona anthu akubwera.
I get in a hotel room and say, God, who's the people coming to see me or you?
Ndiko ine ndimafika muchipinda cha hotelo kunena Mulungu ndani kwadi anthuwa akubwera kudzabona ndani ine kapena inu mwaona.
If they're coming to see me, they're lost yet.
Ngati iwo akubwera kudzandiona ine, iwo atayika apabe.
Oh God, tell me now, take me away.
Koma oh Mulungu, ndibwazuleni ine pansi.
I want to represent you, one who will stand before someday with trembling hands and trembling feeble body looking at you.
Ine ndifuna kuyimirirani inu mmodzi yemwe mudzayime pasogolo pake tsiku lina ndi manja onjenjemera ndi kunjenjemera thupi lofoka akuyangana kwa inu kudziwa kuti moyo wanga wapachikika pakusankha kwanu.
Let us exalt Christ.
Tiyeni ife timukweze Khristu. Lero inu mukuti chabwino, ine ndine wa Baptist, ine ndine wa Methodist, ndine wakukachisi, ine ndi machita izi.
All that has nothing to do with it. Not a thing.
Oh, izo zilibe kandu kochita ndizo. Oh, sadika andu.
I wonder sometimes, here not long ago, I've seen an advertisement up for a certain campaign was coming to the city.
Ine ndi madabwa nda izina, kuno osadika leli tali, ine ndi nauna cho, cholengeza pamwamba kumene nsongano wina, unali kubwela kunzinda.
And the word of the man's name, run great big letters all the way around like that.
Ndiko mawa mundu, zina la mamunayo, linalembedwa zilembo za zikulu kwa ba.
And on the bottom of the little corner said Jesus Christ the same yesterday, day, and forever.
Ndipo pansi mukango yakakangono anati Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse.
Way down in the corner. See?
Pansi patali mungodya mwaona.
They took all the sacredness from Christ and put it on to some man or some church or some organization.
You are not your tapo kupatulika gonse kwa Kristu. Ndikukuika iko pa munthu wina kapena mpingo wina kapena bungwe lina.
Brother, I'm saying you can get by with glamour, Hollywood clowning like that in about a church.
Mbale ine ndikukuzani inu, inu mukoza kulambalala ndi kukongola zisuzo za ku Hollywood monga choncho. Ndipo izo ndizamwe mpingo.
But in the presence of Jesus Christ, he's the one to be glorified.
Amen.
That's right.
Koma mukukhalapo kwa Yesu Kristu, iye ndi mmodzi woti azipatsidwa ulemerero ndiko kulondola.
Now that's the truth, my dear brother and sister.
Tsopano ndicho choonadi mbale wanga wokondedwa ndi Mlungu.
Don't feel angry at me.
Musati muyambe kukwiya pa ine.
You just remember that I'm preaching you.
Inu Mungu akumbukira kuti ine ndikulalikira kwa inu.
I want to preach as if this is the last sermon I'd ever preach in my life.
Ine ndifuna kulalikira ngati uwu unali ulaliki wotsiriza. Ine ndikana ndi ndilalikirepo mu moyo wanga. Ine ndifuna kulalikira ulaliki uliwonse umene ine nditalalikire ngati kuti ine ndinali munthu amene akufa, akulalikira kwa anthu amene akufa.
And I am.
Ndipo ine ndili.
My life's burning down every day. Yours is too.
Nyali yanga iguyaga mozima tsikulironse yanunso iri na yonso.
And we're dying mortals, we got to face the living God some of these days. And we better be in deep sincerity about this.
Ndipo ife ndife zivundi zakufa ndipo ife tiyenera kukakumana naye Mulungu wa moyo ena mwa masiku amenewa ndipo kuli bwino ife tikhale mukuona mtima kwakuya pa izi. Ndipo basi mukukongola ndi kumangopitiriza ndi kujoina mpingo ndi kupita kuno ndi uko kuchita mwa njira iyi ndi njira iyo. Ife kuli bwino tizikhala naye misonkhano yakupembera kwakachitidwe kachikale ku nyumba zathu ndi kumalirira kwa Mulungu usana ndi usiku. Tsiku lili pafupi, nthawi ya kupsinjika, nthawi ya vuto.
The Bible said a dark day, and we're living in it.
Bible linati tsiku la mdima, ndipo ife tikukhala mu ilo.
How this great man went on there under the excitement.
Momwe kuti munthu wamkulu uyu anapita kumeneko mwakutengeka.
He joined himself with the lukewarm, with the borderline, and thought he was doing something great.
Yana dzilumikidzisa yekha ndi wofunda ndi mzere wa mmalire ndipo ankaganiza kuti iye anali kuchita china chake chachikulu ankaganiza kuti Mulungu anali kumudalitsa iye.
And not realizing it right then, he was bringing in all this group with him.
Ndipo osazindikira kuti pomwepo iye anali kubweretsa mkati gulu lonse ili ndi iye.
Of Judah up here would come down and join ourselves with the great bands of Israel. What a mighty people we'll be.
Jiani, gululatu la lingono la Yuda kuntunda kuno, liganabwela uko, ndiku zilumikiza toka, ndi magulu akulu a Israeli. Ifetisa klandu ambamu buanji.
There you are.
Dizimene zotu.
And that's the very line of deceit the devil's using right now to bring in the Antichrist at the service. As I'm standing into this.
Ndipo ndionzele kumene wachinyengo mene mdelekeza kugulisa ntchito pakali pano kuti abweretse motsutsa Khristu basi motsikimikiza monga ine ndayimira mu izi. Ife tilumikiza kuyetsetsa kwathu pali imodzi. Ife sitingakhoze kuchita zimenezo. Kodi awiri angakhoze bwanji kuyenda limodzi popanda iwo kukhala atagwirizana.
Same experience and the same mistake when it united with Russia back there at the time this is about ready to have war and bound ourselves together. With Russia.
United States uyu akupanga zofanana. Chochitika chomwechomwecho ndikulakwisa komweko pamene iye analumikizana ndi Russia mbuyo muja. Panawi imene iwo anali pafupi kukonzekera kukhala ndi nkhondo. Ndipo tinadzimangiriza toka palimodzi ndi Russia.
Now you see what we got, don't you?
Ndipo tsopano inu mukuona zomwe ife tili nazo sichoncho inu.
We got our airplanes all over secrets and atomic bombs and everything laid over there brought back at us.
Iwo ali nazo ndege zathu ndi zonse za zinsinsi zathu ndi mabomba athu atomic ndi chilichonse chili kumeneko kuti aziphulisire izo kubwerera kwa ife.
Same thing goes by spiritual.
Chinu chomwecho chikupita mwa uzimu.
Then we find out after Jehoshaphat and made this alliance and they consulted.
Ndiye ife tikupezapo adata Jehoshaphat kupanga ubwanayo uwu ndipo iwo anafunsira.
Now what? What's the outside world?
Sobano penyani, penyani dziko la kunja.
He said, sure, we've got plenty of prophets down here. We got a seminary full of them.
Yana di zedi, ifeti inawane nele ambiri kumusikuno, ifeti ndi seminare yo zaza iwo.
They go down and get the fellows that have been trained, who know psychology. We know all about it.
Iwana pita uko ndi ukatenganye mata amene anali ataphunzitsidwa, amene ankadziwa kuwerenga maganizo, amene ankadziwa zonse zokhudza izo.
They come up now and we're asking to consult the Lord.
Anati bwerani kuno tsopano, ndipo ife tikupemba ndi kufunsira Ambuye.
All of course their fleshly puffed up mind come up there and said, now look,
Onsa iwo zedi mukutukumuka kwawo maganizo kwa chitupi anabwera pamenepo ndipo anati tsopano onani ife inupitani basi kumeneko.
The Lord is with you and the Lord is going to give you that piece of land up there. It's going to be yours.
Ambuye ali ndi inu ndipo ambuye akakupasani inu gawo ilo la dziko kumeneko ilo ndiloli likakhala lanu.
You're going to push the Syrians all the way back.
Inu mukawakangira Assyria njira yonse kuwabwesa. Inu mukachita zimenezo.
One of them even made itself a big pair of iron horns. Begin to run around like this, and this is what you're going to push the Syrians away.
Modzwa iwa anadzipangira yekha ngakhale nyanga ziwiri zazikulu zachitsulo. Ndikuyamba kuthamanga pozungulira monga chonje kumati ichi ndi chimene inu mukawakangira Assyria kutali.
But Jehoshaphat, just a little more spiritual, put up with that Tommy rod of clowning. That's right.
Koma Yehoshaphat basi wauzimuko mochuluka pangono kuti apirire nazo zisuzo za zovunda izo ndiko kulondola.
God give us some more Jehoshaphat.
Amen.
Sick and tired of this here Hollywood clowning. Right.
Mulungu tipatseni fa Yehoshaphat yena ochuluka odwala ndi otopa ndi zisudzo izo za ku Hollywood kuno ndiko kulondola.
But no, pretending to be something that they're not.
Kudzijirisa kumanamizira kukhala china chake chimene iwo sali.
Making out, dramatizing, drawing in.
Kumadzipangisa mwasewero kumakokera mkati.
And then when he come in, what you got when he got in?
Ndiyeno pamene iwo abwela mkati ndi chiyani mene inu muli nacho pamene iye anali mkatimo.
Like after a man comes swimming in a desert.
Ngati kumufunsa munthu bwelani mudzasambire ndipo ndi muchipululu.
Nothing but base stand up on your head to cause sorrows afterwards.
Mopanda kanthu koma mchenga wapadoko pamutu wako kuti ukasambise zowawa pambuyo pake.
Now notice, what can you bring them into?
Tsopano zindikirani kodi inu mungawabweretse iwo muchiyani?
A certain lady said to me the other day, a man said, I'd go to church, but why would I get rid of the church?
Dona wina ananena kwa ine tsiku lina mamuna anati ine ndikanamapita ku church koma chimene ine ndikapeza chiyani pamene ine ndikanapita ku church?
Organize some supper and they about this, that, and the other.
Anali zonse zomwe iwo amachita ndi kukonza mgonero wina ndizokoza izi izo ndi zina.
And the lady said, I stood speechless for I didn't know where to stand.
Ndipo donayo anati ine ndinayima mwakakasi pauli ine sindinali kudziwa kuti ndimutumize iye.
Ndi
zimenezo tu.
But I wish I could find an old church where they really sing the old-fashioned hymns and live godly.
Anali ine ni ukumba ine ndikana koza kupeza mpingo wachikale kumene iwo amaimba kweni kweni nyimbo zakachitidwe kachikale ndi kumakhala mwa umulungu.
Children are hungry, they'll eat from a garbage can.
Anali ndi njala iwo adya kuchokera motaira zonyansa.
It's up to the church of the living God to feed them the true living word of God.
Izo zili kwa mpingo wa mulungu wa moyo kuti uadietse iwo mau oona a moyo a mulungu.
There, all that glamour and stuff, Jehoshaphat said, isn't there one more?
Pamenepo ndipo kukongola konse uko ndi zinthu Yehoshaphat anati kodi kulibeko mmodzi winanso?
One more, said Ahab. Well, what do you need with any one more?
Mmodzi winanso, anatero Ahabu. Chabwino inu, mukufunira chiyani mmodzi winali yense?
We've got 400 of the best selected, educated, taught, fed, dressed men there is in the country standing here.
Ife tili nao mazana anayi awo pamba na osangirwa, opunzisirwa, odiesedwa, mwapa mwamba, amuna ovekerwa, menalipo mudzikoli, aima pano.
Every one of them with one accord and one heart and one voice saying, go, God is with you.
Modza liense wa iwo mungurizano umodzi, ndi mtima umodzi, ndi liuli modza kunena, pidani mulungu alindinu.
I wonder if the United States hasn't met the same thing.
Ine ndikudabwa ngati United States sana komane ndi chinthu chomwecho.
I wonder if the Church of God hasn't met the same thing.
Yeah, well,
Ine ndikudakwa ngati mpingo wa Mulungu suna kumane ndi chinthu chomwecho.
I wonder.
Ine ndikudabwa.
Well, say, look, they're having success. They're having great big meetings.
Chabwino kunena penyani iwo ali nako kupambana iwo akukhala ndi misongano yopambana yayikulu iwo akunyamula zikwi pa nthawi.
Koma
ine ndikudabwa ngati palibe mmodzi wina basi. Ine ndikudabwa ngati palibe china chake chosiyana.
Thirty
30,000 converts in 6 weeks,
and 6 weeks
later we haven't got a one.
There's something wrong somewhere.
Right.
It's all glamour. Putting on. The world through television, through radio, through picture shows, and those outlets there have corrupted this nation with the tommy rot of Hollywood.
Amen.
Right.
Dziko kupyolera mu televizioni, kupyolera mu wireless, kupyolera mu zioneselo zazithunzi ndi zofalisira izo kumeneko zavundisa fuko lino ndi zonyesa za Hollywood kulondola.
Everything wants to be in big glamour.
Chilichonse chifuna kukhala mu kukongola kwakukulu.
Isn't that the truth?
Kodi icho sichoonadi?
You know that's the truth.
Inu mukudziwa ndi zozoona.
We don't have any more the old fashioned religion that we used to have. Years ago. It's because it's been laid down. We'll get to it just in a moment. You'll see.
Why?
What a beautiful picture. Or a staring picture, I should say.
Montani, ndi chithunzi chokongola branch. Kamina chithunzi chokondoweza ine ndiyene la kunena.
And here comes this Jehoshaphat said, yes, I see him all.
Ndipo pano pakubwera Yehoshaphat uyu anati, inde, ine ndikuwaona iwo onse.
There everyone got their degrees and whatever it was.
Iwo ali mmodzi aliyense, ali nawo ma degree, ndipo chilichonse chimene icho chinali.
There all wants to be prophets, they're great ministers.
Iwo onse akhala ali aneneri, iwo ndi alaliki opambana.
They're out of great colleges and they're all this there, the big school of the prophet and everything.
You are ochokera ku college akulu ndipo iwo ali zonse izi iwo ali ochokera ku sukulu ya ikulu ya aneneri ndi chili chonse.
They're all with one accord.
Yonse ali ndi mgwirizano umodzi.
That's true, but isn't there just one more?
Ndizozoona koma kodi kulibe uko mmodzi wina chabe.
Well, what will you need with one more when 400 is giving consent at one time?
Chabwino, inu mufunira chiyani mmodzi wina so pamene mazana anayi akupereka kuvomereza pa nthawi imodzi.
But that man way down in his heart had God.
Koma mwamuna ameneyo patali pansi mu mtima mwake anali ndi Mulungu.
And he knew that there was something wrong about that. Yes, sir.
Inde
bwana. No, there was something wrong. Why?
Motan.
Let me give you the scripture doesn't quote it, but here's what I get.
I know
that Jehoshaphat knew that hypocrite down there, Ahab, that he wasn't right with God.
Ine ndikudziwa kuti kuti Yehoshaphat ankadziwa kuti wachinyengo uyo kumusuko Ahabu kuti iye sanali mwabwino ndi Mulungu.
And Elijah had prophesied the word of God to him.
Ndipo Eliya anali atalosera mawu a Mulungu kwa iye.
And how could God bless what he had cursed? Amen.
Ndipo Mulungu akanakhoza bwanji kudalisa chimene iye anachitemberera. Amen.
I say the same thing today. strength.
And the church of the living
God who's standing true to God will say the same thing.
Ndipo mpingo wa Mulungu wa moyo yemwe akuima muona mwa Mulungu adzani na chinthu chomwecho.
You can't mix oil and water together and call it salvation.
Inu simungakoze kusanganisa mafuta ndi madzi pamodzi ndi kuti chaicho chipulumuso. Inu simungakoze. Inu muyenera kudzilekanisa nokha mbale china chake chiyenera kuchitika.
If there's any hope left, we got to do something and do it quickly. For our rapture is at hand.
Ngati pali chiyembekezo chilichonse chatsalira, ife tiyenera kuchita china chake ndi kuchichita icho mwansanga pakuti ora mkwatulo uli pafupi.
Everything in the church is so far away.
Zindu zili kuunjikana, chilichonse ndipo mpingo wapita patali chotere.
They read all kinds of magazines, books, stories, and everything.
Iwo akuwerenga magazine a mitundu yonse, mabuku nthano ndi chilichonse.
I can go to the church and I can say, how many know?
Iwa amadziwa nyimbo ili yonse chitachitika chimozi cha zisimuso zazikulu izo.
So
no, nyimbo yakulia kuti ili patsamba lunch. Iwa amadziwa zimenezo. Iwa amadziwa yemwe iye ali.
They know who's running for president, who's running for this, and how many movie stars wear this and that other.
Iwa amadziwa yemwe akupikisana nao president. Ndi amene akupikisana nao izi. Ndi akaswiri apa kanema angati akwatira izi ndizo zinzake.
But the word of God they know nothing of.
Mama wa Mulungu. Iwa sakudziwa kanthu kake.
There you are.
Ndi zimenezo.
So we're giving her back and yet they profess to be Christians.
Kora ive tikuapa sazao ndipo komabe iwo amadzinena kuti ali a Khristu.
And the people's not in blame, it's from behind the platform where it's come from.
Ndipo anthu siwoni ungawatsutse ndi zochokera kutseri kwa nsanja ndi kumene izo zikuchokera.
Exactly. It's behind the platform.
Chimodzimozi izo zikuchokera kuseri kwa nsanja.
They teach them all kinds of rhythms and all kinds of this and that and organizations how to make
iwa amapunzisa iwa mitundu yonse yaka imbidwe ndi mitundu yonse ya izindizo ndi mabungwe momwe anga kupangira iwe kulalikila ndi chilichonse monga chomwecho.
I wonder if it's paid.
Ine ndikudabwa ngati izo zimalipiridwa.
Nothing against it, but I'm wondering if that's God's requirement.
Palibezo tsusa izo koma ine ndikudabwa ngati ndi chochofuna cha Mulungu.
When Jesus said except the man be born of water and spirit he'll in no wise enter into the kingdom.
Pamene Yesu anali kupatula munthu akhala wobadwa mwa madzi ndi mzimu, iye mwa njira iliyonse sadzalowa mu ufumu.
He that will follow after me, let him deny himself and his own worldly pleasures, pick up his cross and follow after me.
Iye amene kwa ali adzasatire pambuyo pa ine, nsiyeni iye adzikane yekha ndi zosangalatsa zake za chidziko kutenga mtanda wake ndi kunditsatira pambuyo pa ine.
Cross is a symbol of death. Agony.
Mtanda ndi choyimira cha imfa kupweteka.
He that will be a Christian, let him strip himself of his own cross.
Iye amene adzakhala mkhristu, nsiyeni iye adzivule yekha za malingaliro ake omwe.
Let him strip himself of his own work.
Nsiyeni iye adzivule yekha za zintchito zake.
Let him strip himself of everything. Deny himself. And take up that consecrated cross and follow me daily.
Nsiyeni iye adzivule yekha za chilichonse kudzikana yekha ndi kutenga mtanda wopatulika uwo ndi kunditsatira ine tsiku ndi tsiku.
He that will come after me, let him do that.
Iye amene ati adzatsatire pambuyo pa ine, nsiyeni iye achite zimenezo.
That's what Jesus said.
Ndizo zimene Yesu ananena.
But today we say, everybody have a big time. Everybody clap their hands. Everybody holler hallelujah. Everybody do this.
Koma lero ife timati, aliyense akhale ndi ndau yayikulu. Aliyense aombe manja ake. Aliyense afule hallelujah. Aliyense achite izi.
Oh, we got a bunch of fuss. Amen.
Oh, mama ife tilili ndi gulu la mkangano. Amen.
God! We get these new songs out and sing them so fast that it looks like we're going to run through the wall with them or something like that.
Mulungu ife.
kupatiri ndi nyimbo za tsopano izi ndipo tima imba izo mofulumira kwambiri mwakuti izo zimaoneka ngati ife tipite kupyola mukoma ndi izo kapena china chake chonga icho pamene ine ndikuganiza ngati ife tikanakhala tikuimba pafupi mulungu wanga kwa inu zikanakhala zili gawo lonse zabwinoko kwa mpingo nyimbo zakachitidwe kachikale kutengela anthu ambiri a dansi ya orchestra.
Some boy in a dance orchestra over here playing last night and tonight over here playing in the church of the living God.
Nyamara wina mu dansi ya orchestra kuno akusewela usiku watha ndipo usiku uno chakuno akusewela mu mpingo wa Mulungu wa moyo.
It's an abomination in the sight of God.
Ndi chonyansa pamaso pa Mulungu.
Let that man be true person that he bring forth fruit, meet our repentance. To show that he's right with God.
Msieni mundu amene atsimikizirirwe poyamba ndipo msieni iye abweretse chipaso chokwanira chakulapa kuti asonyeze kuti iye ali mwabwino ndi Mulungu.
They bring the jazz world right into the platform.
Iwo akubweretsa dziko la jazz mpaka pa nsanja kumene.
They bring the Hollywood advertising preaching right into the platform.
Iwo akubweretsa Hollywood kulalikira kokongoletsa mpaka pa nsanja pomwe.
What did I set your fair city?
Bwanji, kodi ine sindinakhale mu mzinda wanu wokongola masabata angapo apitawo mu Louisville, Kentucky. Mtima wanga kusweka. Pamene iwo onse anene atakhala pamenepo ololera kuona zozizwisa za Mulungu ndipo mwansanga pamene iwe ulalikira uthenga iwo amakhoza kukhuta mu mphindi ndi kutembenuzira misana yawo ndi kuyenda kutuluka mnyumbamo. Ndithudi iwo sakufuna iwo mitima yawo yakumitsidwa kutuluka panja. Ndipo ambiri aiwo achiprotestant nawonso amene amapita ku mipingo ya chiprotestant. Koma iwo anakhala akukhuta kudzazidwa mokhuta ndi kukongola kwa chilichonse monga choncho za mkutu ndi za mpingo mpaka iwo sakudziwa kanthu za mzimu wa Mulungu wa moyo.
Having a form of godliness and denying the power thereof.
Okhala nawo maonekedwe awu Mulungu ndi kumakana mphamvu yake.
What a day that we're living.
Ndi dziko lotani limene ife tikukhalamo.
Watch where he
penyani kumene izo zikunjizikana.
Yehoshafat
anati ine ndikudziwa Ahabu.
There's your 400 preachers.
Uko kuli alaliki anu mazana anayi.
They're all fine looking fellows, everyone of them dressed in their hair combed neatly. And everything, whatever more they may be.
Iwo onse ndi anthu amaonekedwa abwino mmodzi aliyense ovekedwa ndipo tsitsi lawo lopeserwa mwa ukhondo ndi chilichonse china chilichonse iwo angakhale.
They may have their DDs, they may have their all kinds of degrees.
Iwo akhoza kukhala ndi ma DD awo, iwo akhoza kukhala ndi mitundu yonse ya ma degree.
They may know the scriptures from A to Z.
Iwo akhoza kudziwa malemba kuchokera A mpaka Z.
But haven't you got one more somewhere?
Koma kodi inu mulibe mmodzi winanso pena pake. Ndipo kodi kulibe uko mmodzi wina chabe pena pake.
He said, yes, there's one more. But I hate him.
Yana ndi inde pali mmodzi winanso. Koma ine ndimamuda iye.
There you are. There you are.
Ndizimenezotu. Ndizimenezotu.
I hate him.
Ine ndimamuda iye.
Remember, Ahab was a religious man.
Kumbukirani Ahabu, anali mundu wachipembedzo.
And these were religious teachers. But they hated this man who had the truth.
Amen. Thank you,
Jesus. But I hate him.
Ndipo awa anali apunzisa chipembedzo. Koma iwo ankamuda munthu uyu amene anali nacho choonadi. Anali ine ndinamuda iye. Anali iye ndai zonse amageya china chake motsutsa ine.
How could he keep from doing it when the word of God had condemned him?
Iye akanakhoza bwanji kudziletsa kuchita zimenezo pamene mawu a Mulungu anali atamutsutsa iye.
How can you hold still if you're a man of God or a woman of God and know and see sin and things deep in Iwe ungakoze
ukala chata jotani ngaliwa uli mamuna wa mulungu. Kapena nkazi wa mulungu. Ndikudziwa, ndikuliwona chimo ndizindu. Zita unjikana. Ndikuleme tselwa ndijili chonse monga chonch.
And see human souls going to hell millions a day. And stand still, you can't do it.
Ndikuwane miyo yandu, ikupita kugehena. Ma milioni batiku, ndiku imadu. Iwe sunga kose kujita zimenezi.
Someone said to me the other day, you think you can stop it?
Wina waka nene ya kwa ine kuno, inu mugeliza inu, munga kose kuzileta izo.
I said, no, I can't stop it, because God said it.
Ine ninari, ai, ine sningate kuzileta izo. Chifuka mulungu anatero.
But one day, at the judgment board, they're going to pull out the big screen flash on the camera yonder, and that tape recording is going to be played.
Koma tsigulina, pamalaji weluzo, iwa kasolo la chone tselapo chajikulu, kualizi la pakamela kutari ndipo kujambula kwa tepi huko kukasewerelwa. Ndipo ine ndikaima ndikukamvetsera pa iyo ndipo ine likufuna kudzamba liulanga likuchenjeza motsutsa izo.
Yes, sir.
Mulungu adzandiweluza ine pamene liulanga likubwera motsutsa izo. Hinde bwana.
When we see this life, this generation reenacted again
in
the judgment.
Sterling. Dituri.
We're living in a terrible time. There it is.
Iveru kala mundai yotsa ndipo ndizo apo.
Ndipo
iveru kumuona iye. Iye anati kodi kulibe uko mmodzi winanso. Iye anati inde koma ine ndimamuda iye pakuti iye ndai zonse akulosera zoipa motsutsa ine.
When he sees it going on.
See,
Ahab living like he was and doing like he was and bringing the people like
he
are.
How can a man of God or a woman of God keep from
hollering out and rebuking
Anga tebwanji mwamuna wa mulungu kapena nkazi wa mulungu kudzilesa kuti afule ndi kudzudzula chimo kuchokera kumbali iliyonse.
When you see these lukewarm preachers and glamorizers and educators and so forth like that out, let the people go to hell by the millions under deceit.
Pamene iwo akuona alaliki wofundawa ndi okongoletsa ndi ophunzitsa ndi zina zotero monga izo kumangu alola anthu kumapita ku gehena mwa mamiliyoni pansi pa chinyengo zochuluka za ngakhale mwa anthu achiyero.
I'm not talking so much about Methodists and Baptists and things like that. They have it too.
Ine sindikuyankhula mochuluka kwambiri zokhuza Methodists nda Baptists ndi zinthu monga izo. Iwo ali nazo izo nawonso.
But it's right down in your own ranks.
Koma izo zili kumene mumalo anu omwe.
Coming to the platform like everything else is Christian.
Ma iwo adzabwera kunsanja ngati ina chilichonse kupatula Kristu.
Living like everything else across the countries and things. Then they call it religion.
Kumakalamo yongari jina jiri chons, kumaiko onse ndizindu. Nde iwa majicha ito jipembezo.
It's a religion that's a long way from the salvation of the Lord. That's right.
Ndijipembezo kwa majiri kutali kwa mbiri, ndi kuchipulu muso cha mbuye, ndi kwa kulondola.
They just got the people to just a big bunch of worked up.
Iwa ango kala nao andu mpaka, lango kala gululali kulula odzijitita.
Then as soon as the little work up goes over, then the first thing you know, you can't find a one of the churches sitting empty.
Ndiye mwansanga pamene kudzijitisa kupitirira ndiye chinthu choyamba ndi mukudziwa iwe sunga kuze kupeza mmodzi wa iwo mpingo wamakhala wopanda wanthu.
Brother, if a man loves God, he'll fill his seat in the church every time. He can't stay away from it.
Koma ngati munthu amakonda mulungu iye adzadza pokhalapo pake muchalichi nthawi iliyonse iye sanga kuze kujomba kwa iwo.
That's right.
Ndiko kulondola.
Now, notice just a few minutes. I'll try to hurry. Get straight to the point now because the time's getting away.
Tsopano zindikirani. Mbindi pangono chabe. Ine ndiyesa kufulumira. Kufika molunjika kunsonga. Tsopano. Chifukwa nthawi yanga ikupita kutali.
Notice. Then he said, isn't there one more?
Zindikirani. Ndiye yanari. Kodi uko kulibe mmodzi winanso.
He said, yes, but I hate him.
Yanari inde koma ine ndimamuda iye.
He's always prophesying against me. Send evil things against
me. All right,
said, go get him.
And
he said, his name is Micah. But this man had enough religion to know that these fellows wasn't right. And any man that's ever been touched the least bit by the Spirit of God knows that these things, what's called Christianity today, is not right.
You can't love the world or the things of the world if you do the love of God's not in you.
The Bible said so. Now, let me say something to you. Look, he said, go get him. And he went over. And then he sent a little old messenger along. The deacon of the church, perhaps, or somebody.
One of the words,
now look, Micah, we're going to bring you over here before Ahab and Jehoshaphat. And you
are going to
be king over here. Now they're both sitting out there. They're great men now. They're teachers. And they're scholars. And they've got their degree and so forth. And every one of our seminary, every one of our churches here is a perfect at agreement that this is the will of the Lord.
Ndipo iri yonse ya seminary yatu, uli wonse wa mipingo yatu kuno, iri yangwilo pangwirizano, kuti ichi ndi chifuniro cha Ambuye.
Now you say the same thing they say, and I'll tell you, you'll dress better than ride the Cadillac car.
Sobano, iwe unene chintu chomwecho chimene iwe akunena, ndipo ine ndikukuza iwe, iwe udzavala bwino ndikukwela mugalimoto ya Cadillac.
You'll just be a great fellow if you'll do that.
Ine ndikukuza iwe, iwe udzakhala basi munthu wamkulu ngati iwe kuti uchite zimenezo.
Yes, sir, you'll prosper.
Inde bwana iwe udzalemera.
Micah said, as the Lord God lives, I'll only say what God said.
Mikaya anati, mwamwe ambuye mulungu ali moyo, ine ndidzanena kokha chimene mulungu anena.
Amen.
Amen. Eya.
Oh, there's the man after my heart.
Oh, abo bali mundu wapantima wanga.
I may have to eat bread and water, which he did for doing it.
Ine ndikoza kumadya mkate ndi madzi chimene iye anachita chifukwa chakuchita izo.
He may be smote on one cheek and the other, whatever more, but he told the truth and stood by.
Iwe ukoza kuti anakanthidwa patsaya limodzi ndi linzake china chilichonse koma iye anawauza choonadi ndipo anayima ndicho.
God confirmed it to be the truth. He wasn't so popular, but he knew God.
Yes, anali wotchuka kwambiri, koma iye ankamudziwa Mulungu.
Brought little old Micah over there.
Anamubweresa Mikaya wang'ono wakale chakumeneko.
He said, all right, Micah, what do you say about it?
Iye anati, chabwino Mikaya, iwe kunena chiyani saizi?
He said, go on up. Go on up.
Iye anati, pirani kumeneko. Pirani kumeneko.
Go up and see. Go ahead and prosper. That's what I want you to do.
Anali, pidani uko muntendere. Pidani uko, kapambaneni. Nijonji mene ine, ndukupuna kuti inu muchite.
Well, I've seen the Israelites sheep without a shepherd on a hill scattered. That's it.
Koma ine, ndinaona Israel ingati ngosa wopanda mbusa, papiri womwazika. Dizimenez.
He said, and when he did like that, and Ahab turned around to Jehoshaphat and said, what I tell you?
Yeah, anadero. Ndipo pamene iye anachita zonga zimenezo, ndipo Ahabu anatembenuka chozungulira ndi Yehoshaphat. Anati, ine ndinakuza chiyani iwe?
That holy roller, or excuse me, whatever it was, that guy said that.
Woyera wozigubuduza uyo. Kapena chiyani, mundikulukire ine. Kapena chilichonse chimene iye anali, munthu uyo ananena zimenezo.
What I tell you that fellow? Would only prophesy evil against
him. Ine ndinakuza chiyani iwe? Nyamata ameneyo akanalosera kokha choyipa monditsutsa ine.
What I say it only?
condemn our church and condemn our ministers and condemn our way of religion.
Ine ndina kuza chiani iwe iye akanango tsutsa ko kampingo watu ndi kutsutsa atumiki yathu ndi kutsutsa njira yathu ya chipembedzo.
What I tell you it says.
Kodi ine ndina kuza chiani iwe iye akanendena zimenezo.
I know his daddy before him.
Ine ndikumudziwa iye. Ine ndinkadziwa bambo wake asanabadwe iye. Amen.
I know his daddy before him.
Ine ndinkadziwa bambo wake asanabadwe iye.
Yes, sir. A real man of God.
Inde bwana, mwamuna wari weni wa Mulungu.
But I know he'd say that.
Ane ine ndimadziwa kuti iye akananena zimenezo.
And so then he said, yes, that I saw Israel like sheep scattered without a shepherd on a hill.
Ndibogodero ndiye iye anati inde anati ine ndinaona Israeli ngati nkhosa atabalalika wopanda mʼbusa pa phiri.
And so then he said,
ndibogodero ndiye iye anati ine.
And then one of those fellows that had the big horns was going to push off.
Ndiyeno mmodzi wa anyamatawo yemwe anali ndi nyanga zazikulu amapita kukamukanga.
A preacher walked over and pulled a little mic around and smacked him in the mouth as hard as he could. Say, which way did the Spirit of God go when it went out of me, if you know it?
Mlaliki anaendilako, ndikumukokela mikaya kuseli, ndikumuka nganda iye pakama. Mwalimba monga iye akana kozela, anali, ndi njira iti imene nzimu wa Mulungu unapita, pamene iwo unatuluka mwaine, ngati iwo kudziwa.
He said, wait till you're sitting in prison over here and you'll know which way it went. That's right.
Anati, iye anati, digira mpaka iwe utakhala mu ndende yakuno ndipo iwe udzadziwa njira imene iwo unapita ndiko kulondola.
Wait till Russia is sitting out here taking over the nations and things like that in this country because of its backsliding, and you'll see what was right and wrong. That's right.
Digirani mpaka Russia atakhala kunja kuno atalanda mafuko ndi zinthu ngati zimenezo ndi dziko ili chifukwa chakubwelera mbuyo kwake ndipo inu mudzadziwa chimene chinali cholondola ndi cholakwika ndiko kulondola.
You see where your lukewarm religion will pay off or not?
Inu mudzaona ngati chipembezo chanu chofunda chiti chidzapindulise kapena ayi.
Not come to laughter and drama.
Siani fuko ilifike kumisonzi osati kubwela kukuseka ndi sewero.
Let this nation come to its knees in repentance.
Mulole fuko ililidze kumaondo ake mukulapa.
That's what we need.
Ndiyo chimene ife tikusowa.
Not a revival to get a whole lot of people in a church.
Osati chidzidzimuso kuti titengere anthu ochuluka kwambiri mu mpingo.
We need to close every bootleg joint, stop all cigarette smoking.
Ive tikusowa kutseka malo ogulitsira mowali wonse kulesa kusuta kwa ndudu konse kugwetsera pansi mafactory.
Start up a real old-fashioned Holy Ghost campaign.
Kuyambisa msongano weniweni wakachiriwe kachikale wa mzimu woyera. Kumene amunenda akazi usana ndi usiku agona pa ngobe zawo akulira.
I'll tell you to be the greatest shelter that this nation's ever had. That's true.
Yendu kuza ninu, iwoze kala ntunzi wa ukulu, umenefuko ili lina yamba la kala nao, dizozona.
Let the Branham Tabernacle quit its foolishness.
Mulole Branham Tabernacle, isiye zo pusa zake.
Let it get back here at the altar and get right with God.
Mulole iyo ifike kumbuyo kuno baguwa, ndi kuyanjena nae Mulungu.
Make up with the neighbors and so forth like that and get right with God.
Kuyanjena ndi wayanjena nao, ndi zinazotelo monga choncho, ndi kufika pabwino ndi Mulungu.
You won't have any fussing going on.
Inusimu gana kala, ndi mikangano iri yose, ndi kupitiriza.
You'll be the drawing spot of the world. Help us. Right.
You are the color malo okoka kwa dziko. Ndiko kulondola.
Now, that's the truth.
Tsopano, ndicho choonadi.
Then he said, which way did the Spirit of God go out of me?
Ndiye iye anati, ndi njira iti imene mzimu wa Mulungu unapita pochokera kwa ine.
And Micah said, I saw God in his host, his castle, sitting in glory.
Ndipo Mikaya anati, ine ndinamuona Mulungu ndi khamu lake, upo wake utakhala mu ulemerero.
You know God has a council every once in a while.
Inu mukudziwa Mulungu amakhala ndi upo kumwamba uko kamodzi mu nthawi.
He brings up his angelic beings and holds a council once in a while up in heaven.
Iye amabweresake zinthu zake zaungero ndi kuchititsa upo kamodzi mu nthawi kumwambako.
And he said, I saw him sitting upon a throne. And all the people were standing on the right and left hand of him.
Ndipo iye anati ine ndinamuona iye atakhala pa mpando wachifumu. Ndipo anthu onse anali atayima pa dzanja lamanja ndi lamanzere la iye.
And said they were discussing who can we get to go down and deceive Ahab to get him out here to fulfill Elijah's prophecy.
Ndiwanari wanari akukambirana. Kwani ndi ndani yemwe feringa koze kumutenga kuti apire pansi ndi kukamunyenga Ahabu kuti amutengere iye kuno ndi kuti akwanilise uneneri wa Elia.
God done said so, what was going to happen? So we'll just see who can go down.
Mulungu anena kale chotero zimene zimati zidzachitike kuti feringone yemwe anga koze kupita pansipo.
And a lying spirit come up from beneath, of course, out of hell.
Ndiponzimu waboza unatulukira kuchokera pansi zona kuchokera kugehena.
Come up before God and said, I'll go down and I'll get those preachers and cause them all to prophesy a lie.
Unabwera pamaso pa Mulungu ndiponari ine ndipita pansipo ndipo ine ndikalowa mwala lika ameneo ndikuwapangisa iwo onse kulosera bodza.
Oh, did that blow them up?
Oh, kodizo zinawafufumitsa iwo?
Did that make them feel fun?
Kodizo zinawapangisa iwo kumvelera mwachilendo?
Well, they said, I'll go down and call those preachers, every one of them, to prophesy a lie.
Pamene iwo anati ine ndipita pansipo ndikuwapangisa iwo lika ameneo
and he got down and got in those preachers and they began to prophesy a lie. And brother, the same God rules on the same throne today. And that same lying spirit has done the same thing today. Prophesying
lies.
They kept saying peace, peace, peace as the First World War. Let me show you where it come from. In the First World War, when France over there turned away from God in their gay 90s,
Mungondo yamba ya dziko lonse pamene France kumeneko anachoka kwa Mulungu mukudyelera kwao ma 90 achisangalalo.
And again, now I'm going to get a little moral, so you ought to sit real quiet for a few minutes.
Ndikuyamba sona ine nditenga pangono pa makhalidwe kotelo inu mungokhala chete kweni kweni kwa ma minute pangono.
Look, all back there in the beginning over in France, there's where honorness and filth first began.
Onani, kumbuya uko, mukuyambirira uko mu France, kumeneko ndi kumene uthakati ndi uve, zina yambapo yambirira.
If there ever was a rat hole in the world, it's Paris, France.
Ngati panakhala apa una wakhoswe mu dziko, ndiwo Paris, France.
I've been there travel most of it, that's the worst place I ever seen.
Ndipo ine ndaenda pafufupi ambiri aiwo, ndipo ndiwo malo ipitsitsa amene ine ndina waonapo.
Is not much of an exception. And the United States is coming right in line with it. Right.
Ndipo United States akubwera kumene munzere ndiwo ndiko kulondola.
There they are.
Uko iwo ali.
Every time that you break the morals of womanhood, you break the backbone of the nation.
Ndawi iliyonse imene inu mumapwanya makhalidwe aumayi, inu mumapwanya fupa lansana wafuko.
Here you go around on countries and say you're a missionary, they don't like.
Kuna inu mupiteko mumayiko awo omwe, ndikunena kuti ndinu missionary, iwo samakonda.
The way you'll tell us to do, how to sing dirty songs about our wives, about our girls?
Kunena inu muti uza ife chiyani momwe tingaimbira nyimbo zoipa zokhuza akazi athu kapena zokhuza asungwana athu. Inu muti uza ife momwe tingawasudzulire akazi wathu kuti phunzitsa ife momwe tingamweleka chasu ndi kupita njira imene ife timachitira.
Ndiyo
imene ife tili, ife timadzitcha tokha fuko la chipembezo, fuko la chikhrisitu. Chabwino, achikunjawo mu Africa akhoza kuti phunzitsa ife makhalidwe momwe tingakhoze kukhalira. Malo ofunditsitsa mu United States kapena dziko pafupi ndi fuko lino momwe ilo liliri. Ine ndine wachimeleka kweni kweni.
But brother, I can't help it from before Ahab or Jehoshaphat. I've got to tell what God says is the truth.
Koma mbale, ine sindingachitire mwina. Asanati Ahabu kapena Yehoshaphati ndipo ine ndiyenera kunena chimene Mulungu amanena kuti ndi choonadi.
That's what the church needs to stand for today.
Ndicho chimene mpingo ukusowa kuima nacho lero.
If it comes between nation and God, it's God always.
Ngati izo zibwera pakati pa fuko ndi Mulungu nthawi zonse inde bwana.
Notice, in France. They start all the rockets and going on the way they lived over there.
Zinigirani mu France, iwo anayambisa kufunda kwawo konse, ndi kumapitirira mwanjira imeneyo iwo anakhalira kumeneko.
And then God sent Germany and told him to beat him up a little bit.
Ndiyeno Mulungu anatumiza Germany kwa iwo, kukawamenya iwo pang'ono pokha.
Then we went over there to save their hide.
Ndiye ife linapita kumeneko kukapulumusa chikopa chawo.
And as soon as we done that and won the war, sent the Germans back, had peace with France, did they turn to God? No, sir.
Ndipo mwansanga pamene ife tinachita zimenezo, ndipo tinapambana nkhondoyo, tinatumiza Germany kumbuyo, tinali ndi mtendere ndi France, kodi iwo anatembenukira kwa Mulungu? Ayi bwana.
Women, wives, debauchery, sin, filth to the gills.
Akazi, mowa, chinyengo, chimo, ndi uve, mpaka mumaka.
Then what did he do? What happened?
Ndiyeko ni iwa anachita chiyani. Nchiyani chinachitika.
Here's where we started.
Apa ndipamene ife tinayambira.
The devil set up his headquarters there.
Ngelegezi anakazikisa malikulu ake kumeneko.
There's where he started right there to demoralize the world. From Paris, France.
Uko ndikumene iye anayambira. Komwe uko. Kulicho tsela kalidwe dziko. Kuyambira ku Paris, France.
Then if you notice, he couldn't get in here through the ministry, so the thing he done was come into Hollywood out here.
Ndenga rinu mutazindikira, iye sakana kwaza kulowa muno kupyolera mutu miki, kolero chinthu chimene iye anachita, chinali kubwela mkati ku Hollywood konkuno.
He set up his headquarters over here in Hollywood.
Iye anakazikisa wake hall, iye anakazikisa malikulu wake chakuno mu Hollywood.
The devil landed back here a few years ago, 15 or 20 years ago, with his great army and went hit in Hollywood, California.
Ndielekezi anatelanso kuno zaka zingapo zapitazo zaka kumi ndi zisanu kapena makumi awiri zapitazo ndi ankhondo yake akulu ndipo anapita anagunda mu Hollywood, California.
And he's invaded the United States with his demon powers.
Amen.
Right.
Ndipo iye waukira United States ndi mbamu zake za ziwanda kulandola.
All our passions come from Paris.
Ma fashion atu onse amachokera ku Paris.
They get into Hollywood onto the screen.
Iwo analowa mu Hollywood mpaka pa zionetsero.
These little girls and little boys and they got here, they watch them screenplays.
Asungana angona wandi anyamata angono ndi zinthu. Anafika kuno, iwo amaonetsera masewero apa chionetserawo.
Nice little kitty. Fine little fellows, nothing against them.
Ana angono abwino, andu abwino angono, palibe chowatsutsa iwo.
God bless your little hearts, my heart bleeds for them.
Mulungu adalise mitimo yao ya ingono, mtima wanga umawaukira iwo.
And right here in the city, I was talking to one of my boys the other day. He said, Daddy, if there's just some boys around there in town that had the Holy Ghost and so forth.
Ndipoko mwe kuno muzinda, nendinali kuyangula kwa wanga, mmozi wa nyamara wanga, tsikulina iye anati, Daddy, ngati alipo basa nyamara yena kuzungulia kumeneko mutaoni, amene ali ndi mzimu woyera ndi zina zotero.
You wonder why I was getting away to Denver, Colorado, somewhere like that.
Inu umadabwa chifukwa chimene ine ndinali kuchoka kwa ku Denver, Colorado, kapena kuna kwake monga choncho.
Get my children somewhere where there's a bunch of people who cry out to God.
Kutengila ananga kuna kwake kumene kuli gulu la wando amene ama lilila kwa Mulungu.
What we need, brother.
Nchimene veru kusowa mbale.
This country, this nation, this city, this place has become so demoralized. So it's pitiful.
Dziko lino, fuko lino, nzinda uno, malowano, afika popanda makhalidwe kwambiri, mpaka iwo ndiwomvetsa chisoni.
If I could express right now what I absolutely know to be the truth right here, it wouldn't even be presentable before a mixed audience.
Ngati ine ndingakhoze chabe kuforoza pakali pano chimene ine mwantelani ndimadziwa kuti ndi choonadi pomwe pano, icho sichikanakhoza ngakhale kukhala choyenera kuperekedwa pamaso pa omvera osanganikirana.
Right here in his own city, right here.
Kapena momwe muno mu mzinda womwe uno pakali pano.
Not only here but other places everywhere. It's begin to come out simply.
Osati kunokoka koma malo wena kuli konse izozamba kubwela mwawamba.
Because why?
Chifukwa chiyani?
The people, look friends, it's got so cunning.
Andu penye na zanga izozafika mwechinyengo chotero.
It's coming so easy. So it just smothers you down.
Izo zafika mu mopeka kwambiri mpaka izo zimango kubanikisira iwe pansi.
The devil used to be in fashion. He might have went out of fashions, but he didn't go out of business, I'll tell you that.
Ndiyelekeza ngakonda kukhala mu mafashion. Iye mwina sanatuluke mu mafashion, koma iye sana mutele malonda. Ine ndikuzani inu zimenezo.
He's still in business.
Iye akadali ndi malonda.
Look today.
Penyani lero.
We take like I said a while ago about the little lady, the little girl, the robe.
Ife timatenga monga ine ndinanena kandayi kapitako zokhudza dona wang'ono, msungano wang'ono wakale ali ndi duwa.
For instance, the robe is pretty. It's there to be looked at. That's true.
Mwachitsanzo duwalo, ndilokongola, iloli pamene pakuti lizipenyedwa ndizozoona.
And that's just like the church is there to be looked at.
Ndipo izo zili basi ngati mpingo, iwo uli pamene pakuti uzipenyedwa.
Like a pretty little woman, she's there to be looked at. That's right.
Monga mkazi wang'ono wakongola, iye ali pamene pakuti azipenyedwa, ndiko kulondola.
But if she's fine, she's to her husband. She's all right.
Koma ngati iye ali wabwino, icho iye ali kwa mamuna wake, iye ali bwinoko.
But if she hasn't got the moral sword sticking out there to protect her, she becomes an impediment to society and human beings.
Koma ngati iye ali belupanga la makalidwa litatukira pamenepo kuti lizimuteteza iye amakhala chobwelekera kwa mudzi ndi anthu okhalapo.
Rotten till the dogs would look at her. That's right.
Amatsika chotelo ni mojiti samanyazi ni mofunda mpaka galu sanganga ne paye. Ndiko kulondola.
And the same thing to the church of the living God.
Ndiko jindu chomwecho kwa mpingu wa Mulungu wa moyo.
They get out there and try to glamorize and fix themselves up.
Iwo amabwera kunja kuno ndi kuyesa kukongolesa ndi kuzikonza okha ndi kumachita ngati. Iwo amawavula akazi awo kuno kumene ndipo anthu samazindikira kuti adiyerekezi awa akuwukira makomo anu. Moyandikana nawo anga omwe tsiku lina dona wang'ono yemwene ndikuganiza ndi mkazi wabwino.
She's a married woman, got a child.
Ndipo iye ndi mkazi wokwatiwa ali ndi mwana.
And a little woman come out there, man come down the road to do some work, and this little lady got out there with that little bitty old clothes on, was horrible.
Ndipo mkazi wang'ono anabwera kumeneko, mwamuna amabwera pansi munsewu kudzachita ntchito ina, ndipo dona wang'ono uyu anatuluka kunja uku atavala zovala zazing'ono zambekesha zakale izo zinali zonyansa.
This is a normal mother day. But my brother, let me tell you something. Mother, get back to be mother again.
Ugu ndi kuyangula kosa enera tsiku lana kubala. Koma mbale wanga, ndilole ine ndikuzewe china chake. Amai bwelerani mbuyo, kuti mukhala amai kachiwiri.
Even to a little bitty boy was visiting our neighborhood coming and told us about it.
Ngakhale kwa nyamata wang'ono kwambiri anali kuchezera woyandikana nawo athu anabwera mkati ndipo anatiuza ife za izo tayang'anani kunja uku. Ine ndinati chabwino sindizo kanthu. Mkaziyo ndi mkazi wabwino ine sindikunena kuti iye ndi wopanda makhalidwe.
Making her do that and she don't know it.
Koma chinthu cha icho chiri pali mzimu wa uthakati wa uvepa iye ukumupangisa iye kuchita zimenezo ndipo iye sakudziwa zimenezo.
What in the world would a mother want for anybody put on those little old dirty clothes to stretch himself before man?
Kodi ndi chiyani mudziko chimene mayi angafune ngakhale aliyense kuvala zovala zazing'ono zakale zonyansa izo ndi kudziongolera okha kunja pamaso pa mwamuna.
You're a pretty sister. You're a pretty mother. I thank God for you.
Ndinu wakongola mlongo. Ndinu wakongola mai. Ine ndikutokoza Mulungu chifukwa cha inu.
But you're pretty, but they haven't got the Holy Spirit there to protect those boys.
Koma ndinu wakongola. Koma inu mulibe mzimu wela pamene poti utetezele makhalidwe ameneo.
You'd have been better than me, so ugly nobody would look at you and went to heaven.
Inu mungana kala bwino ngati inu mungana kala osa kongola. Palibe yemwe akana yangena pa inu. Ndikupita kumwamba.
Right. Amen. That's true.
Ndiko kulondola. Ndizozoona.
Watch what you're doing. Those morals.
Penyani zimene inu mukuchita. Makhalidwe amenewo.
Now what it is. The devil has come in. And he's told the people these things.
Tsopano chimene izo zili. Ndielekezi wabwera mkati. Ndipo iye wauza anthu zinthu zimenezi.
He's got into the preachers. He's better than ever Hollywood.
Iye wafika mwalaliki. Iye akutengela za ku Hollywood.
The girls and the young ladies, they pattern after Hollywood.
Asungwana ndi angono, madona angono, iwo akutengela za ku Hollywood.
The best of things that they have in the country today, the most moralist you can hear us talk,
Zindu zopambana zimene iwe ali nazo mu dziko lero zamakhalidwe kwambiri zimene iwe ungakhoze kuzimva ndi kuyangula kwa zoyangulidwa pa wairesi. Mkazi wina wachikulile ngati abidi K Star, palibe chotsutsa iye. Koma kuona mkazi wachikulile usingu wa zaka 50 ndi yense ndi zovala zake zonse zitakangidwira pa iye ngati kuti iye anasanulidwira mu thumba la ufa. Ine sindikunena izo mwa ndabwala chifukwa ine ndikuyangula motsutsa zinthu zimenezo.
But a woman act like that is stand up and be an example to a young American woman, it's an indemnitarnation.
Koma mkazi kuchita monga chonjo ndi kuyimirira ndi kukhala chitsanzo kwa akazi angono acha America ndi chobwelekera kwa fuko lathu.
It's the devil.
Ndi mdyelekezi.
Guys like Arthur Godfrey and them running around here doing the things that they do, and the most noted man in the country like that, and what a disgrace.
Anyamata ngati Arthur Godfrey ndiwo akuthamanga kuzungulira kuno akuchita zinthu zimene iwo amachita ndipo munthu wodziwika kwambiri mu dziko monga choncho ndipo bwanji ndi chamanyazi.
Hallelujah!
Ine ndikunena izo chifukwa ine ndikumvelera kuti mzimu woyera uli pano.
The invasion's on. You're sweeping from house to house, from place to place, from church to church, from man to man.
Kukiridwa kukuchitika, basi kusesa ku nyumba ni nyumba, ku malo ni malo, ku mpingo ni pingo, kwa mundu ndi mundu.
Children, in the name of Jesus Christ, rise with the moral standard of the Bible, and the Lord Jesus Christ, they all take the way with the Lord this time.
Ana, mudzina la Yesu Kristu, ama ugani maimbidwa akhalidwa la chitsimuso, ndi Ambuye Yesu Kristu, ndi kunena, ine nditenga njira ndi onyozedwa pang'ono a Ambuye.
Yes, sir. I'll be your real mother. I'll be your real dad.
Inde bwana, ine ndikhala mai wenu weni. Ine ndikhala bambo wenu weni.
The whole world, all around my soul gives way, then he's all my hope and stay.
Pamene dziko lonse ndikonse kwazungulira pozungulira moyo wanga wonse ukupereka njira ndiye iye ali chiyembekezo changa chonse ndi chikhazikitso.
On Christ's solid rock I stand, all other grounds are sinking.
Pakuti pa Kristu thandwe lolimba ine ndikuyimapo maziko ena onse ndi mchenga wotitimira. Maziko ena onse. Nchiyani chapangisa zinthu zonse izi? Nchiyani chapangisa atumiki kumachita monga chomwechi? Nchiyani chapangisa laliki kumanenera bodza ili kwa wanthu?
Why did it years ago with you Methodist people?
Nchiyani chinachita izo zaka zapitazo kuti inu andu a Methodist?
When old John Smith was packed to his pulpit to preach the gospel, and he preached a short sermon of 4 hours.
Pamene John Smith wachikulire ananyamulidwira kuguwa lake kuti akalalikire uthenga ndipo iye analalikira ulaliki waufupi wa maola anayi.
He said the trouble of it is that my heart is breaking.
Ndipo iye anati vuto la izo ndi kuti mtima wanga ukusweka.
He said the Methodist daughters are even wearing rings on their fingers.
Iye anati ana akazi a Methodist akuvala ngakhale mphete pa zala zawo.
And today they're dressed in shorts and little dirty clothes.
Ndipo lero iwo avala kabudula ndi zovala zakale zauve. Ndipo iwo adzakhala mbulanda mwangwiro muzaka zina zisanu ngati china chake sichichitidwa.
What happened to you Methodist preachers? You Campbellites, you Baptists.
Ndi chiyani chinachitika kwa inu alalika a Methodist? Inu a Chikampubero, inu a Baptist?
Yes, sir. It's the devil has thrown down his powers. And he's got his insight here.
Inde bwana, ndi mdyelekezi waponyera pansi mbamu zake ndipo iye ali ndi ziwanda zake kunja kuno.
And you don't realize that you're smoking cigarettes, you women, and doing the way you're doing out there, drinking and carrying on the way you're doing.
Ndipo inu simukuzindikira izo, inu mukusuta ndudu, inu akazi ndikumachita njira imene inu mukuchitira kunja uko ndikumamwa ndikumapitiriza mwanjira imene inu mukuchitira.
You don't realize that you're part of your system and rooted the whole generations that'll follow you, if there is such a thing.
Inu simu kuzini kila kudinu, mkuika jipe, mkuika jitidwe kanu, ndikuwano nga mbalo wansi mene uduza kutatila ninu, nga tipali chinu chote locho.
85% more chance to take cancer by smoking cigarettes than you can literally move right into a man.
Magawa magumi asanu ndi atatu mbambu asanu pazana mwaiwochuluka kuti atenga kansala pakusuta ndudu ndipo inu madala kumasundira kumene kupita mwizo ndipo mipingo imavomereza izo mumipingo ya ikulu ya Baptist kunoposa chedwa apa ine ndikumenya Baptist ine ndinawo ufulu wochitira izo iwo amakhalangari amatsamira kumbali imene ine ndinachokerako koma pamene iwo anachita kumapereka kupuma pakati pa msongano wa Sunday school ndi msongano walalikira kwene kuti abusa ndi wonse akhoza kutuluka panja ndi kukasuta ndipo nse umandandidwa ndi amuna ndi akaza kusuta ndudu dyera kazi wachita zimenezo ndiko kulondola
Here in our own city, one of our most outstanding ministers, right down here in New Albany, this playground.
Ndiye kuno munzinda watu omwe mmodzi wa atumiki athu odziwika kumusi komwe kuno mu New Albany pabwalo la masewero ili.
That one of our outstanding ministers of the city is directing a square dance program. To bring men and women on the platform.
Kuri mmodzi wa atumiki athu odziwika anzinda akutsogolera dongosolo lakwa sakwasa kuti abweresa amuna ndi akazi pa nsanja.
Don't care what the world says, I don't care how you try to coax around it, brother.
Sindikusamala chimene dziko liti linene, ine sindikusamala momwe inu mumayesera kuyanjana pozungulira ilo mbale.
There's no red-blooded man pulling up to another man's wife.
Palibe mwamuna wa magazi ofira anga dzikokele kwa mkazi wa mwamuna wina ndikumvelera chimodzi-modzi.
You know that's the truth.
Inu mukudziwa ndicho choonadi. Iwo atenga akazi athu ndikuwavula iwo kunja uko mumaofesi ndikumayendesa magalimoto a taxi ndipo kukwera ndi kutsika ndi msewu. Kumene iwo akuyenera kukhala ali kunyumba kuseri kwa chitofu akuphika ndi kukonza zakudya ndi chiyani icho ndi mdyerekezi kuwukiridwa kukuchitika ine sindikunena kanthu zokhuza uyu pa yekha kapena uyo pa yekha ine ndikunena kuti ndi mizimu yoyipa imene ikuwagwira anthu kumawayendetsa iwo kumene kupita mwizo kuwukiridwa kwa United States kulandidwa kwa mpingo mpingo walandidwa ndi mdielekezi mbuya kutali iwo amamutenga nyamata tsopano pamene iye afika ku seminary chinthu choyamba chimene iye ayenera kuphunzira ndikutenga madigri yake iye ayenera kutenga kuwerenga maganizo iye ayenera kutenga za mulungu iye ayenera kuphunzisa kutenga mtundu wonse wa zinthu kuphunzisidwa mwa iye ngati iye alibe maphunziro abwino kwenikweni ngati iye sali wa nzeru ndi wochangamuka momwe iye angakhoze kukhalira ndiye iwo amukana iye iye sangakhoze kupambana kodi iye angachite chiyani
present a little political talk as it was, a church politic talk to a group of people, a bunch of dying men and women.
Kuti apite kunja kuno, ndikapereka kuyangula pang'ono mwandale, monga izo zinalili, kuyangula mwandale kwa mpingo, kwa gulu la wanthu, gulu la amuna ndi akazi amene akufa.
Oh, God, send us some old-fashioned fat rat, man who doesn't know anything from thee.
Oh, Mulungu. mutitumizire ife kachitidwe kachikale kena amuna olalikira achikale achimidzi amene samadziwa akwa b
That was the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ, who will preach repentance and send men and women to the altars of the Lord Jesus Christ.
Amen. Amadziwa mbambu ya chikusiyo cha mbuye Yesu Christ. Amen. Atadzalalikire kulapa ndi kutumiza amuna ndi akazi kuguwa kuti azikonda mbuye Yesu. Ndi chocho obwelekera.
He's invaded the seminary.
Iye waukira maseminare.
He's invaded the churches.
Iye waukira mipingo.
He's unshipped our women.
Iye wavula akazi athu. Iye watengera amuna athu kupita kumalo amene inu simungakhoze kuwauza iwo kanthu. Ndipo amuna ndi akazi ine ndikuganiza. Inu mukuti chabwino akazi. Inde ndipo inu amuna amene muti muwalola akazi anu kuti azichita zimenezo izo zikusonyeza chimene inu mwapangidwa nacho. Ndizo chimozimozi basi ndithudi. Ndi chamanyazi, ndi chachisoni.
And then down to the preacher.
Nieno mpaka kwa mlaliki.
The preacher stands in the platform today of the modern proof.
Mlaliki ama ima musanja lero, lama kono guwa.
Stands now with these people before us and preach about every old thing in the world besides Repentance and sin and the rugged cross of Christ.
We are men and we are muziko, pambali pakulapa ndi chimo, ndi mtanda, wachikale wa Kristo.
Yes.
Inde.
When you lay the facts down, the people come to hear an evangelistic service.
Pamenewe uya la zona pansi, and hawa bwela kutza kumvetsela iwe, munsongano wa ulaliki.
You're trying to get the thing to preach the gospel and get people repenting.
Iwe uyesela kutenga chinthucho ndikulalikira uthenga ndikwatengera anthu kukulapa ndikwachotsamo iwo iwo amafufuma ndikutuluka panja iwo saswa kumvetsera izo aiwo satero koma abale iwo adzayenera kuti alape kapena kuwanangeka ziwanda Iwo kapita ku sukulu, izo zawukira sukulu. Kuyangana pozungulira mu dziko lero. Yanganani kuno anthu inu, inu ma Protestant. Yanganani, pali masukulu anayi akulu mopambana chikatolika ndi zinthu zomangidwa mpaka lero. Chifukwa chiyani izo zili?
You're letting down the bars.
Inu mukulekelera zigwiriro.
Nothing against Catholicism. No, I don't believe in it. I'm a strictly Protestant.
Palibe chotsusa chikatolika, ngakhale ine Protestant.
That's exactly right. It proves they don't.
Ndizozolonda chimozimozi ndipo ndikoza kusimikiza kuti iwo satero.
You can't argue with them.
Iwe sunga kwaza utsutsana nao iwo.
We don't care what the Bible says. We know what the church says.
You are manifest my Bible, you manena. If
God's in His Word.
Mulungu ali mu mawu ake.
This is where God's at.
Mumu ndi mmene Mulungu ali.
But some of the Catholics stick into their church and make you ashamed of yourself as a Protestant.
Koma ena achikatolika akukakamira ku mpingo wawo angakupange iwe kudzichitira manyazi wekha ngati mprotestant. Ngati iwe ukanangomamatira kokha ku Baibulo momwe iwo amamamatira ku mpingo.
Right.
Ndiko kulondola.
But the wrong.
Koma iwe akulakwitsa.
I just say that on the authority of Almighty God. That they're wrong.
Ine ndikoza unena izo pansi pa ulamuliro wa Mulungu wa mbavu zonse kuti iwo akulakwitsa mwanteladi. Ndipo inu achiprotestani mukulakwitsa momwe inu mukuchitira chifukwa inu mukudziwa bwinoko ndithu ndipo inu mumachita zimenezo. Izo zimakupangani wachinyengo mwa inu.
Sure,
Zeri ndiko kuukiridwa. Mipingo kulekelela pamenepo. Ndipo tsopano m'malo mwa. Mpingo kuyesera kupanga chalichi chokongola, kumanga chalichi chachikulu, kuyika zichiri zazikulu pa icho, malimba akulu kwambiri a mipope, ndi kutenga chilichonse, kuyesera kufanizira monga mpingo wa Katolika.
You don't want a pattern like the Catholic Church? If she's doomed to go to destruction.
Inu simukufuna kufanizira monga mpingo wa Katolika ngati iwo uli wotembeleredwa kuti upite kuchiwonongeko.
For that's the Lord. She's doomed to go to destruction.
Pakuti ndizo pakuti atelo ambuye iwo watembeleredwa kuti upite kuziwonongeko. Ndipo ninu chofanizira cha iwo inu mukupita nawo iwo.
But what we need today is not a big church, a big pot.
Koma chimenepa tikusowalero si mpingo waukulu chichili chachikulu ndi maguwa akachitidwe kachikale pamene machimo akuotchedwapo pansi pa mapemphero amuna ndi akazi odzipereka amene amakonda ambuye yesu khristu inu mukudziwa zimenezi ndicho chimene ife tikusowa.
Hear me is love.
Ndimveleni ine abwenzi. Ndimveleni ine ndicho chikondi.
My time's gone.
Ndawi yanga yapita.
I'd just like to linger on that. Which I'll see up a little later on. That invasion. Which went to.
Ine ndikungofuna kukhala pa izo pamene. Ine nditenga izo. Kanthawi kenako. Kuukiridwa kumeneko. Kumene iko kwapita.
It's invaded.
Iko kwaukira.
It's invaded our nation.
Iko kwaukira mafuko athu.
It invaded the United States.
Iko kwaukira United States.
Now remember. I never cast a vote in my life.
Sopano kumbukirani. Ine sindinaponyepo voti mumoyo wanga.
I said to brag on, that's my American birthright, if I
want to
do it.
Ine kubadwa achi mereka, ngati ine ndikufuna kuchita isu.
But I think too much of my friends to put them in.
Koma ine maganiza mochuluka kwambiri zanzanga kuti ndi waike iwo mmene.
Look, I've seen him go in and find man, come out his crook. And I don't want that.
Benyani. Ine ndawaona iwo akulowamo ngati amuna abwino, akutulukamo ngati akuba, ndipo ine sindikufuna zimenezi.
I have one thing.
Ine ndili ndi chinthu chimodzi.
Lived over the platform for one person who's the candidate, that's Jesus Christ and him alone. I give my time for him.
Ine ndili pano kumangira nsanja munthu mmodzi amene ali woyenera, ndipo ndiye Yesu Kristu, ndipo iye yekha. Ine ndikupereka nthawi yanga chifukwa cha iye.
That's right.
Ndiko kulondola.
If I can get the church straightened out, the rest of the world take care of itself.
Ngati ine ndingakhoze kutenga mpingo kuti uwongoke dziko lonse lidzisamalira mwaloka. Ndiko kulondola.
Well, let me tell you. When Mr. Roosevelt.
Koma ndiloleni ine ndikuze ninu. Pamene Bambo Roosevelt.
The man's dead. Let him rest. Now trust he is.
Bamboyo anafa. Msieli ya pumule. Ine ndikudalila iye ali.
Come in and run three or four terms and take over. Just a preliminary dictatorship.
Anabwelamo ndipo anakhalamo katatu kapena kanayi. Ndipo anaposedwa. Basi kuyambirira kwa kulamulira kwa nkhaza.
I can prove to you that the scripture where I said it take place.
Ine ndikodza kutsimikizira kwa inu kuti mulemba kumene izo anati zikanadzachitika ndiko kulondola.
We have more constitutions, you broke the pieces.
Ife tilibenso chipepala cha malamulo ilo lasweka mwaziduswa.
Everything's all smattered.
Chili chonse chili zonse zonyengezeredwa.
The Republicans is just as bad.
A Republican ali basi oyipa mofanana.
It's 6 to 1 and a half a dozen the others.
Ndi 6 kwa mozi theka la dazeni kwa anzakewo.
Every kingdom is going to be smashed, but the kingdom of Jesus Christ will stand
and reign forever. Ufumu wa Yesu Kristu udzayima ndi kulamulira kwa nthawi zonse.
That's right.
Ndiko kulondola.
Daniel saw the rock hewed out of the mountain and hit the political wall back there and mashed it into a grinding powder like that, like the wheat on a threshing floor in the summertime.
Pamenepo Daniel anaona mwala wosemedwa kuchokera ku mapiri, ndipo unamenya dziko la ndale kumbuyo uko, ndipo unaliswa ilo kukhala mungu woperedwa monga choncho, monga tirigu pa bwalo lopunthira mu nthawi ya chirimwe.
But that rock grew into a great mountain that spread over the hill. Fill the whole
heavens and earth.
Koma mwala umene waona kula kukhala pili lalikulu limene linatambalala pamia unadzazisa miyamba yonse ndi dziko lapansi. Ndizo izo.
The political world is gone.
Dziko la ndale lapita.
Our nation is broke.
Fuko lathu la sweka.
Remember that if Brother Branham said that, thus saith the Lord.
Inu muzikumbukira zimezo kuti mbale Branham ananena kuti pakuti atero Ambuye.
Our nation is devastated.
Fugolato la yaluka, ilo sridzaukanso.
Gone like all the rest of the nations.
Ilo la pita monga mafugo ena onse.
The greatest nation in the world standing today, but the very seed of the devil has been planted into the hearts of the people.
Ilo ndi fugo la likulu kwambiri mudziko la imalero, koma mbewu yomwe yandielekezi yadzalirwa mu mitima ya wanthu.
I come into Hollywood, I got out into the people and begin this, and you can't tell them nothing.
Momwe izo zinafikira mu Hollywood, momwe izo zinafikira mwa wanthu, ndi kuyamba kwa izi, ndipo inu simungakhoze kuwauza iwo kanthu.
Get a president up there with a cold whiskey and have to see what would happen.
Kumutengera president kunja uko yemwe adayese kutseka mowa, ndi kusakhala ndi kuletsa, muone chimene chinga chitika.
He'd be shot in 2 hours after he got in there.
Yakwaza kuombeledwa mu maola awiri atata wafika mkati mmenemo. Zedi. Yesa ngakhoze kupirira zimenezo. Dziko lonse lili kumutsutsa iye. Inde bwana, inu simungakhoza kuchita izi.
And the spirit of communism has took over.
Ilola pita, ilola ukiridwa. Ndipo mzimu wa chikomunizimu walilanda hilo.
Go to our schools today. Look at our school children.
Mupite ku masukulu athu lero. Kaoneni pana athu a sukulu.
Our little fellows that go to school, you just ought to know what goes on.
Andu athu angona amene amapita ku sukulu, iwe ukuyenera kudziwa basi chimene chimachitika.
Little girls, down here in the schools and things like that. At the age of 14 and 15.
Asungwa na angono kumusi kuno mumasukuru. Ndizi ndungarizo. Pa usingu wa kumi ndizi nai. Ndi kumi ndizi sa.
Their mammy sent them to school. Wrecked morally. Miserably. Dope fiends. Dope addicts. Cigarette puffers. Everything else like that, and a little bitty age, a little children like that.
Mai wawo anawatumiza iwo kusukulu, onongeka mwakhalidwe malingaliro, ojaira chamba, ozolowera chamba, okhwewa ndudu, china chili chonse monga choncho. Ndipo usingu wa ungono kwambiri, ana angono monga choncho.
It is hard to find a virgin among some of them as it would be to find a needle in a haystack.
Chingakale chovuta, ngakale kumupeza na mwali, pakalipa ena iwo, monga zikana kalila kutu uipeza singano mumulu wansi.
When they have blanket dates with the boys and stretch on these riverbanks, they don't know where else.
Umene iwali ndi ubwa nawe, wan blanket ndi anyamata, ndi kudziwa ngola pa magombe antsinja awa, ndi kwina kuliko nseko.
And I can prove it to you, my friend.
Ndipo ine ndikoza utsimikizira izo kwa ino abwenzi anga.
I would say the proof unless of what I'm talking about.
Ine, sinikanane na izo pagua ine, ndikana panda kudziwa zimene ine, ndi kuyangula.
Our counties right here, these counties that those little ladies dressing don't go.
Zama sukulu komwe kuno muzathu, zigawo zathu, komwe kuno muzigawo izi, zama validwe, amadona angono awo, sali kudziwa.
Telling their mothers that they're going to different places and meeting boys and even prostituting on the streets of Louisville.
Kumawa uzama iwa kudiwa kupita kumalo siana, ndi kumagomana ndi anyamada ndipo, ngakale kumajita uhule pa misewu ya Louisville.
Where?
Ndi chiani icho.
And singing choir.
Ndi kumaimba mumakwaya.
Because they got a low social gospel center.
Chifukwa iwali ndi utenga wa ungono umeneo wachitukuko hata ima pamenepo.
Where preachers stand talk about little petty things and little bitty stories of the Bible or something like that instead of preaching repentance and bringing man and women to the altar.
Kumene alalika ama ima ndi kuyangula zindu pangono za chabe chabe ndi ndano za zingono zingono za Baibulo kapena jina chake chonga icho malomo alalikila kulapa ndi kuwabweletsa amuna ndi akazi kuguwa.
So daddy walk in at night, light up the cigar, take a glass of beer, sit down and drink it.
Abambu aga amalowa mnyumba usiku ndi kuya sandudu yao kurenga chiko cha mowa ndi kukala pansi ndi kumamwa iwo.
Mother's out in the daytime, a bunch of women in some card party some social like that.
Maya likunja ndawi ya tsukulose ndigulu la kazi papandolina la juga zina zachitu kukongati hizo.
How can you expect the child to be anything else?
Inu munga kweze branji kuembekezila mwanayo kukala chindu china jiri chonsi.
That wild environment you live in, that's what you are.
Penyani, chikairwe jiri chonsi jimene inu muma kalamo, ndijo jimene inu muri.
You take a little bitty girl, little bitty boy. Put him out here, let him live with somebody.
Inu mumutenge sungwa na wangono kwambiri, nyamara wangono kwambiri, kuwaika iwo kuno, kuwalola iwo azikala ndiwina wake.
You take a man, I can take my boy. Let him be out for a day with somebody. Let him come in, I don't want to say who he's been with.
Inu mumutenge mamuna, inandikoza kutenga nyamara wanga, kumulola iye kukala kunja kwa tsiku ndiwina wake, mundilole ine ndibwelemo, inandikoza ndaizo nso kusa ninu yemwe iye wakala alinaye.
What's that environment that spirit catches you?
Ndituni, penyani jikariruwa jimenecho, nzimu meneo, umamugwira iye.
You go into a church where the people are, you go into Holy Ghost churches or Pentecostal churches, God.
Inu mpita kumpingo, kumena anduose, inu mkapita mipingo ya nzimu oyela, kapena mipingo ya jipendekos, iwa maicha iyo.
Let everybody be, or they run and jerk their head back and forth, the pastor does. Watch the whole church begin to do the same thing.
Glola aliense kuti akale. Oh, iwa matamanga ndikugwedezera mudu wawo mbuyo ndi mtsogolo, mbusa kamadero, mupenye mpingo wonse, uyamba kuchita chinthu chomwecho.
Let the band of people get up and just carry on turbo or something. Watch the whole thing do that.
Mwalola amuna, andu, ayimirire ndikumango pitiriza moipa, kapena china chake chinzake, mupenye chinthu chonsecho chikuchita izo.
Get into a place where the pastors real starchy and cold. Watch the whole group do it.
Pika pamalo pamene mbusa aliwo kutala kweni kweni ndi ozizira. Mupenye gulu lonselo likuchita izi.
You come into that environment.
Inu mwafika muchikhalirwa chimenecho.
You take a man that's a good moral man and let him marry a little old woman ain't worth a dime. It isn't wrong, he ain't worth a dime either.
Inu mumutenge mamuna yemwe ali mamuna wakhalidwe labwino. Ndikumulola iye kukwatira mkazi wangono uyo yemwe sali wokwanira kobiri. Sipatenga ndawi mpaka iye sakwanira soko biri na yenso.
That's what happened to Ahab.
Ndicho chimene chinachitika kwa Ahabu.
Take the same Goliath, the verse you read, that nice little woman, marry an old man, it ain't worth a dime.
Tenga lichomwecho mosindanisa, mumulole mkazi wangono wabwino akwatiwe, ndi mwamuna wachikulile yemwe sali wokwanira kwa biri.
The first thing you know, she's doing the same thing here.
Chinthu choyamba inu mukudziwa, iye akuchita chinthu chomwecho iye ali.
How did I go this morning, you pop my hands. All those broken up homes and things like that. Poor loving little mothers coming to a drunken dad and things like that and thought they could do something with
them
and now the whole mother in arms are drinking and going on.
Mine mai wangono kongola mabwela kwa bambo oletsera ndi mai aliyense ndi wonsa iwo akuma ndi kumapitirira.
It's environment.
Ndi malowo.
What is it? It's the devil.
Ndijiani icho. Ndimdialagazi.
It's the devil. The invasion.
Ndimdialagazi. Kuhukiridwa.
Swept into this nation like a roaring lion.
Yana sesa mfuko hili, ngati nkango obangula.
He set himself down in the best place he had in Hollywood.
Yana zikazika yeka panzipano mumalo abwino, amene wana linao mu Hollywood.
He said, I can get the movie share until the television comes on, then I'll get him.
Yana line, ndikoza kutengela akanema kuno, mpaka television ibwelepo, ndiye ine, ndiwatenga iwo.
And he said, I'm there.
Ndipo iye nkukala pansi pamenepo.
The church people, instead of shutting down the show, and not letting their children go.
Ndipo anthu ampingo mmalo motseka zionetselo ndi kusalola ana awo kuti apite.
They give them 10 cents on a Sunday afternoon to stand down so they could have a little social card party. Be out to themselves and ride around.
Iwo amawapasa iwo mateni tambala la Mulungu madzulo ndi kuwatumiza iwo kumeneko kotero kuti iwo akakhoze kukakhala ndi phwando lapang'ono la chitukuko cha juga kukakhala kunja kwa okhaokha ndi kukakwera nakazungulira.
Oh, what a disgrace!
Oh, ndi chamanyazi bwanji!
Now let's turn the television on and watch all the dirty, rotten, Tommy rotten is the world on it.
Tsopano iwo amangotsegula television ndi kuonera uve wonse kuyangula kwa mkuru kwa ufunda kumene kulipo mudziko pa iyo.
Right.
Ndiko kulondola.
I got anything against the movie.
Inendibe kandu kwa tsutsa kanema.
I got anything against television.
Inendibe kandu kwa tsutsa television.
It's the rotten stuff that's on it. That's what it is.
Ndi chinthu chofunda chimene chili pa iyo. icho chimene icho chini.
Ngati
inu mungadaisunga iyo mwamakhalidwe, iyo ikanakhala ya zamakhalidwe. Inu sibwenzi mugulisa mabatani a nsapato akachitidwe kachikale kuno mtawuni lero mkomwe. Akazi sawafuna iwo, iwo akufuna zo zala zawo zizituluka mwa izo.
The rest of women are doing it.
Akazi onsa kuchita zimenezo.
That's right.
Ndiko kulondola.
When you go to church, you can't sell an old time religion because the other woman, she don't know one that's going to do that, no sir.
Pamene iwe upita kuchalichi, iwe sunga koze kwa gulisa iwo chipembezo chanthawi ya kale. Chifukwa nkazi wina, iye sakufuna kanthu kochita nazo izo. Hai bwana.
I know me go now, I just believe that's all there is to it.
Ndiko palibe kusoweka ine, kumapita kumeneko. Ine, ndikungo kulupirira ndizo zonse zimene zilipo kwa izo.
Oh brother, the devil believes too.
Oh, mbale, ngelegeza makulupirira na Yesu.
Right, you'll repair your parish.
Ndiko kulondola, inu mula pakapena kuonongeka.
Sorry, no I'm not, no I'm not, no I'll take it back.
Sobanu, pepani, ai, ine sindiri. Ai ine sindiri. Ai ine ndikubwesa chimenecho.
I love people.
Ine ndimawakonda wanthu.
I love you too well to see you go into a headlong plunge like that. Amen.
Koma ine ndimakukonda ninu mwabwino kochuluka kuti ndizikuona ninu mukupita mukugwa chadodolido monga choncho.
God willing, I'll pick this up a little later on in the week.
Ngati Mulungu alola, ine ndidzazitenga izi kanthawi kena mu sabata.
Now, to you mothers, it's mothers. Just a word to you before going.
Tsopano. Kwa inu amaya amene ali anakubala mauchabe kwa inu tisanapite.
God bless you. You bring your children up right.
Mulungu akudalitseni inu. Inu muwalere ana anu molondola.
We pick up this invasion. We got to go into the homes yet in a lot of places, the schools and out in places where the...
Ife likutenga kukiridwa uku. Ife tieni lakupita mumakwatu, ndimalo siyana, maskulu, ndikunja, mumalo, ndiku.
We pick it up.
Ife likutenga uku.
But the invasion of the United States. The devil has tucked her over.
Koma kukiridwa kwa United States. Ndielekezi walilanda hilo.
Don't be afraid of Russia. Russia ain't got nothing to do.
Musali mujite manta ndi Russia. Russia alibe kanthu kota achite.
We're doing it ourselves. Our own rottenness right among us.
Ife liujita izo ifeeni. Kufunda kwa tuko omwe pakati patu pomwe.
That's right.
Ndiko kulondola.
You know the United States has more divorce cases than all the rest of the world?
Inu mungudziwa United States ali ndi milandu ya mbiri ya kulekana kuposa onse mu dziko la pansi?
More divorces. Thank God. That horrible?
Kulekana kwa chuluka. Taganiza niza izo. Sindizo zoipa.
The motherhood has been broken.
Umai waswedwa kale.
Mothers don't stay home no more as the children like they used to.
Amai isa kukala nsoba komondiwa na awo monga iwa nkajitira.
They gotta have a job.
Iwae nena kukala panchito.
Here the other day a certain grocerman in this city was talking to me about it.
Kuna tsukulina mundu wina wa golosale munzinda uno. Anali kuyangula kwa ineza iwo.
These women working in this public place, these young married women with a bunch of little kids.
Agaza wa ugwira nchito mumalo wa antu. Agaza angono okwatiwa. Awa okala ndikululana angono.
They got babies there. Take care of your babies.
Iwali ndiole la wana. Kumawasa marila nao.
They work in these public places.
Iwa makwira nchito mumalo awa antu awa.
But it's true of them standing there. Wrong, they got laid off. It's their public work. Don't worry. We'll make it anyhow.
Anali apo panali awiri aiwo ataima pamenepo. Amene anayimikidwa kunchito zao za malo a wanthu. Anali musali mudandaule ife tisazikwanisa izo muli monse.
Oh, such a hour of prostitution at hand. Sure!
Oh, ora lotero la uhule la yandikira. Zedi!
The devil's done told him they're the boss of the house.
Ndielekezi wa wawuza kala iwa kutindiwa mabwana anyumba.
They'll make their own way there if they wish to.
Iwa apanganjila yao yomwe iwa jila jimene iwa kukumba kutelo.
You get it out of it if you can.
Ndipo inu muichose iyo kwa iwonga rinu mungate.
There's only one thing you get out of and that's the altar.
Palijinu jimozi joka chinga ichose iyo kwa iwo dilo guwa.
Before Jesus Christ, when old-fashioned tear-streaming religion, they'll break their hearts and tear them to pieces. And make them up the
army. Amaso pa Yesu Kristu, jipembezo, chaka jitidwe kachikale, chansinje wa misonzi, jimene, chizaswe, mitima yao, ndikuwa ngamba iwo kuziduswa, ndikuwa panga iwo jimene iwo akwene na kukala.
Right.
Ndikuwa kulondola.
And they think I'm just an old fogey.
Iwa kwezo genza kutine ndirichabe mundu, wachikulile wopusa.
But the day when you're dying, my brother, sister, you'll realize that I told you the truth.
Koma tsiku limene iwe ukufa mbale wanga mlungu, iwe udzazindikira kuti ine ndinkakuza iwe choonadi. Ndikokulondola.
The hour is sure.
Ye alipa kuukiridwa, ola lili pano.
Yes, an hour of decision too. An hour of decision.
Tsopano inde, ola lakusankha nalonso, ola lakusankha.
Not to come to church, but an hour of decision where you go to serve Christ or stay lukewarm in your church.
Osati kuti uzibwela kumpingo, koma ola lakusankha ngati iwe kuti upite kuti uzikamutumikira Khristu kapena kukhala wofunda mu mpingo wanu.
That's right.
Ndipo ndiko kulondola.
There's plenty of church members.
Alipo mamemba la ambira mpingo.
If all of the people of America that profess to be Christians, to be real Christians, born again Christians, brother, we'd be as safe as you'd be in heaven almost.
Ngati onse mame kapena anthu a America amene amadzinenera kukhala Khristu akanakhala Khristu enieni a Khristu obadwa kachiwiri mbale ife tikanakhala otetezedwa momwe iwe ukanakhalira kumwamba pafufu.
Yes, the diseases that lead the way. Everything else.
Vuto la chivundi. Inde bwana. Matenda akanasiya dzikoli. China chilichonse.
When you really like to come down the street and see poor lady come by and had you sister. Good morning, brother.
Kodi ijo sikana khala chabwino kubwela pansi munsewu ndikuona kumene dona kubwela ndipo mwamuna muli bwanji mlongo. Mawa bwino mbale.
Well, that is not you have one worry in the world. Everything's just fine and dandy.
Kuyenda pansi apo. Palibe iwe ulibe kudandaula kumozi mudziko chilicho.
The fellow comes to the street corner instead of trying to run over you. You stop.
Ndipo nyamata akamabwera kungoja ya nsewu mmalo moyesa kuti akugunde iwe iye nkuima.
All right, you before me, you see. Just prefer.
Chabwino mbale, chabwino. Inu munali, oh, inu patsogolo pa ine. Inu mugona kungo lolera.
Wouldn't that be wonderful?
Kolicho, sichingakhale chodabwitsa.
We're going to have it. That's in the millennium, brother. The day of my coming. Amen. So now we're not.
Ife tikakhala nacho icho, koma ndimo muzakachikwi mbale. Tsiku likubwela kumene. Ndiko kulondola. Kodi tsopano ife sitili.
I stood in our neighborhood during the day.
Ine ndinayima mwayoyandikana nawo wathu kuno tsiku lina.
Nothing against our neighborhood.
Palibe chotsutsa woyandikana nawo wathu.
But I can notice. All little children.
Koma ine ndikhoza kuzindikira ane athu ang'ono.
Wife is crying.
Mkazi wanga anali kulira.
A certain doctor this town. His little girl was running around my little girl. And they love one another.
Dokotala wina wa mzinda uno. Msungwana wake wang'ono anali kuyendayenda ndi msungwana wanga wang'ono. Ndipo iwo ankakondana wina ndi nzake.
Until they found out that her name was Branham and she was Reverend Branham's child.
Paka iwo anadzapeza kuti dzina lake linali Branham. Ndipo iye anali mwana wa mbusa Branham. Izo zinakhazikitsa icho. Msungwana wang'onoyo sakanakhoza kumayendaso ndi msungwana wanga wang'ono. Ma ine ndinaganiza chabwino. Zabwino.
Some little neighbors run over there and said, well, it's all right.
Ena oyandikana nawo ang'ono anatamangira kumene kwanati chabwino izo zinali zabwino.
So they went to the pastor.
Kotero iwo anapita kwa abusawo.
Don't tell me. I have a way of knowing a lot of things.
Musati mundiuze ine. Inu mukudziwa ine ndili nayo njira yodziwira zinthu zambiri inu mukuona.
So they went to the pastor. Instead of, you know, there's a man lives in our neighborhood, it's so good to our children.
Kotero iwo, iwana pita kwa abusawo. Ndipo anati inumukudziwa, pali mwamuna yemwe amakhala moyandikana nawo kwathu. Iye ndi wabwino kwambiri kwa ana athu.
Said it's Reverend Branham, he takes them home in his little truck and takes them up.
Anati ndi mbusa Branham, iye amawatenga iwo, kuwakokera iwo mugalimoto yake ya ing'ono yakale, ndi kuwatengera iwo kunja.
We have nothing against Reverend Branham.
Anali chabwino. If it be can go to some Mbusa Branham.
He's all right, but you see, he's just a different class of people than what we are.
Iye ndi wabwino koma inu mukuona iye ali chabe kalasi yosiyana ndi anthu kusiyana ndi imene ife tiri mukuona.
I would that you wouldn't be, you know, I wouldn't kind of. You speak to him and be friendly, but just let that be the
end. Ife tiri ine ndikanati kuti inu mukanakhala kuti simuli. Inu mukudziwa, ine sindikanakhala ngati. Inu muziyankhula kwa iwo, ndi kukhala mwa ubwenzi koma mulole basi awakhale mapepeto.
Oh, brother. My wife's in her crying.
Oh, mbale. Mkazi wanga analikuima pamenepo akulira.
Sweetheart. It's a separating line.
Ine ndinari wogoma ntima ndionzere wolekanitsa.
As for me and my house, we'll serve the Lord.
Koma kwa ine ndi nyumba yanga ife tidzatumikira Ambuye.
All the world gives away still Jesus Christ.
Ngakhale dziko lonse lichoke komabe Yesu Christ.
If I have to be called a fanatic, if I have to be shunned by my kids, my fellow man and things like that, I still choose Jesus Christ.
Ngarine ndinga chedwa otendeka ngarine ndinga mari ndizikanidwa ndi achibale anga munthu mzanga ndi zinthu ngati zimenezo. Ine ndikusankhabe Yesu Khristu. Kugwiritsa kudzanja la Mulungu losasintha. Pamene anzanu a dziko lapansi akukanani inu, komabe pafupi kwambiri kwa Iye kangamirani. Gwirani kwa Iye.
God, let me preach like I never before.
Mulungu mundilole ine ndilalikire monga ine sindinatero pokale.
Let me preach to dying man as a dying man myself.
Mundilole ine ndilalikire kwandu akufa ngati munthu wakufa ine mwini.
Let me preach to people like I never have another sermon to preach.
Mundilole ine ndilalikire kwandu ngati kuti ine sindidzakhalanso ndi ulaliki wina woti ndilalikire.
Let me persuade them to come to the altar with screaming faces of tears.
Mundilole ine ndiwakakamize iwo kuti bwere kuguwa ndi nkhope zokuwa ndi msozi.
Go back home and live like Christians and live in the neighborhood.
Kubwerera ku nyumba ndi kukhala moyo ngati Akhristu ndi kukhala ndi oyandikana nawo.
Stop all this your frolic and running around and jumping and carrying on and acting this way and blowing up at this and going that way.
Kusiya zonse zipano zodierekeza ndi kumathamangathamanga kuzungulira ndi kudumba ndi kumapitirira ndi kumachita mwa njira iyi ndi kumafufuma pa izi ndi kumapita njira iyo.
Oh, don't do that. That's the devil.
Oh, musati muzichita zimenezo. Ameneyo ndi mdierekezi.
When demon spirits come on Christians.
Mizimu imeneyo yaziwanda itabwela pa Khristu.
Remember those ministers down there that was that prophet.
Kumbukirana atumiki aja kumusuko. Iwo anali aneneli aja.
They were prophets.
Iwo anali aneneli.
They were religious men offering a sacrifice.
Iwo anali amuna achipembezo akupereka nsembe.
They were just as religious as the teachers of this day. But brother, there was a long way from knowing the truth.
You are not like Ben Bezobasi, Monga Punzisa Tsigurino, Komambale, you are not in Jira Zagutari, Kokuziwa Chonadi.
Don't you see how religious the devil is?
Kodinu Simuana Momendelegazari, you are Ben Bezo.
The devil's not no anti-great big thing like communism or against Christianity.
Ngelegazi Sari, I want to say, Chinujakulumonga Chikominis, Zonse, Zotusa, Chikristi, too.
That's a fool. Well, the devil, sure. But it's not the Antichrist.
Sindizo ai, ndizo basi zonse za mdielekezi zedi, koma sindiye otsutsa Khristu.
The Antichrist is very religious. Very religious.
Otsutsa Khristu, ndi wachipembedzo kwambiri. Wachipembedzo kwambiri.
It was a religious spirit that crucified Jesus.
Iwo unali mzimu wachipembedzo umene unamupachika Yesu.
It's always been a religious world. A religious people. And crucified.
Ilo ndai zonse la kala dziko la chipembezo. Anthu a chipembezo amene amapachika.
The religious people that was against the true Christ.
Ndi anthu a chipembezo amene anali otsutsa Khristu woona.
It was religious prophets that was against Micah.
Iwo anali aneneri a chipembezo amene anali kumutsutsa Mikaya.
It's the religious people of the day that's against the message of God.
Ndi anthu a chipembezo atsikuli amene akutsutsa uthenga wa Mulungu.
Remember, I have warned you. I have told you.
Kumbukirani ine ndakuchenjezani inu. Ine ndakuuzani inu.
I ain't thinking as much about Catholicism and Baptist and Methodist. I'm talking about people's holiness, people. Right down in Spanger.
Nesini kuyankhula mochuluka kwambiri za chikatolika ndi chibaptist ndi chimethodist. Ine ndikungoyankhula za anthu omwe ali anthu achiyero mpaka pansi mizere ipa.
Look at it today. I've come across and standing in drama. Oh.
Kuyangana pa izo lero, momwe izo zabwelera ndiku maima musewero. Oh my.
I was going through some time and my heart breaks within me.
Ine ndikapita muizo nthawi zina, ndipo mtima wanga umasweka mkati mwa ine.
Then if there's an old banjo beating that old banjo and sawing an old fiddle like that, Ata ima pamenepo ndi banjo ya chikale kumakwacha banjo ya chikaleyo ndi kumaliza chitoliro chakale chonga choncho. Kwadi uyo ndi nyamata walisha ngombe waku Texas wakuti ndi wakuti.
I ain't got nothing against the man, but that bone's out there in the world out there.
Ine ndibe kandu kotsusa mundu uyo koma izo ziliza kunja uko mudziko kunja uko.
Ryan.
Ndiko kulondola.
I'd rather stand brother with not even a thing of those. Nothing at all, but just stand and raise my hand and say, Jesus, keep me near the cross.
Yes,
sir.
Ine kuli bwino ndi ime mbale opananga manjanga ndi kunena Yesu mundisunge ine pafupi ndi ntanda. Inde bwana.
Consecrated cross I'll bear till death shall set me free.
Ntanda wopatulika ine ndi dzaunyamula mpaka imfa idzandi masule ine.
They go home a crown to wear for there's a crown for you.
Ndiye nkupita kwathu kavala corona pakuti kuli corona wa ine.
To you little mothers here this morning, it's been real mothers. Now I know there's many of you. I thank every one of you.
Kwa ino ama yangono kuno mauno amene mwakhalama yeneni ndipo ine ndikudziwa mulipo ambira inu ine ndikuganiza mmodzi aliyense wa inu.
Let me tell you something.
Mundilole ine ndikuze ninu china chake.
God bless you.
Ambuya kudalitseni inu.
You're the fifth gospel.
Ndinu utenga wachisanu.
I think let me tell you what's now for your children. Just a little thing.
Ine ndikuganiza ndilole nine ndikuze ninu chiani sopano chifukwa cha ana anu kanthu kakangono chabe.
Because Brother Neville will probably preach on the about mother tonight, or whoever one of us preaches, or about mother.
Chifuka mbali neve, mwina mwake atzalalikira pa zo kuzana kubala usiku uno, kapena aliense mwadzu waife, amene akulalikira chabu ino, zo kuzana kubala.
But listen, let me ask you something.
Kuma mvetsilani, dilole nine ndi kufunse nino, china chake.
Remember, when Moses was a little boy, it was a mother who gave him his instructions.
Kumbukirani, pamene Mose anali nyamata wang'ono, anali mai amene anamupatsa iye malangizo ake.
It's a godly mother who took little Moses on her knees and said, Moses taught him all.
Iye anali mai wa umulungu, amene anamunyamula Mose wang'ono pamaondo ake ndipo anati Mose anamupunzisa iye zonse.
He was her teacher, or she was his teacher rather. Under Pharaoh.
Iye anali mpunzisi wake kapena. Iye anali mpunzisi wake kani pansi pa Farao.
And said, now these things said Moses, someday you're going to deliver the children of Israel.
Ndipo anati sopano zinthu izi anati Mose, tsiku lina iwe udzawawombola ana Israeli.
You're the boy that's called.
Ndiwe nyamata amene waitanidwa.
Keep yourself pure and unspotted from the world. For you're the one. You're the one.
Ndisunge weka mwangwiro ndimo panda banga kwa dziko pakuti ndiweyo. Ndiweyo.
No other place that we know where he ever went to any seminary and teaching at all he ever got.
Palibe malo wena amene ife tikuwadziwa amene iye anayamba wapitako ku seminary yonse kuphunzitsa kuli konse komwe iye anakhala nako konse.
He stayed right in Pharaoh's palace, which was a heathen. But his mother taught him.
Iye anakhala kumene munyumba ya chifumu ya Farao yemwe anali wachikunja koma mai ake ankamuphunzitsa iye.
That's a real mother.
Ameneyo ndi mai weniweni.
She taught him the precepts of the Lord.
Iye anamuphunzitsa iye malangizo a Ambuye.
She told him how he must be holy.
Iye anamuza iye momwe iye ayenera kukhala woyera.
She told him how and why he must live and how what God must do for him.
Iye anamuza iye momwe ndi chimene iye ayenera kukhalira moyo ndi momwe chimene Mulungu ayenera kuchita akanati adzamuchitire iye.
And stuck with Moses all the days of his life.
Ndipo izo zinakakamira kwa Mose masiku onse moyo wake.
And any good, true, loyal mother that'll take her little babies instead of send them to picture shows and dances and so forth like that, and she'll put them on her lap and teach them about the Lord Jesus Christ.
Ndipo mai aliyense wabwino ona womvera yemwe angatenge ana ake ang'ono malo mwatumiza iwo kuzionetsero za zithunzi ndi madansi ndi zina zotero monga choncho ndipo iye mkwaika iwo pa chilolo chake ndi kuwaphunzitsa iwo za Ambuye Yesu Khristu.
Here other day I was talking to a mother on a telephone.
Kuno tsiku lina ine ndinali kuyankhula kwa mai pa telephone.
And the mother said, oh, brother Billy, she said, my poor boy is in trouble. But oh, what a trouble he's in.
Ndipo mai anati,
mbale bire, yanadi nyamada wanga o sawu kali muvuto. Anadi ndivuto bwanje limene yalimo.
I said, yes, I know about it, sister dear.
Ine ninadi inde, ine ndikuziwa zaidzo mulongo wokondedwa.
And she said, he may be wrong, I don't know.
Ndipo yanadi iye akoza kukhala atalakwisa, ine sindikudziwa.
Said, one says this and one says that, I don't know.
Anadi wina kunena izi, ndipo wina kunena izo, ine sindikudziwa.
We said, no matter what is wrong or right, I love him.
Koma anati zilibe kanthu kaya iye akulakwitsa kapena akulondola ine ndi mamukonda iye.
There you are. I love him.
Ndi zimenezo tu. Ine ndi mamukonda iye.
He said to his mother, sir, I've been so deceived by this and that.
Iye anati kwa mayi ake anati ine ndanyengedwa kwambiri ndizi ndizo.
I said, mother, yeah, but you're about the only sweetheart I really have. A woman is true to me and stick to me.
Anati mayi ine ndikupya ndinu pafupi wokoma yekhayo yemwe ine ndili naye kweni kweni mkazi yemwe aliwona kwa ine ndikuma matira kwa ine.
That's mother's love.
Ndicho chikondi cha mayi.
That's a real mother that'll put her arms around her baby regardless whether it's right or wrong. She goes right on to it.
Ndiye mayi weni weni yemwe atayike mikono yake mokumbatira mwana wake mosasamala ka iye akulondola kapena akulakwisa iye mkupitabe kwa iye.
And if a mother can think that of her baby, how much more will God think that of his disease?
Ndipo ngati Mulungu, ngati mayi angakhoze kuganiza izo za mwana wake, ndimochuluka bwanji momwe Mulungu amaganizira izo za wake inu mukuona.
Stay right with him. Go ahead.
Inu mukhale naye kumene iye pitani molondola.
Now let me tell you another mother right quick in the Bible before we close.
Ndipo sopano mundilole ine ndingokuzani inu mayi wina mofulumira ndithu mu Bible ife tisanatseke.
That was a mother called Herodia.
Panali mayi wotchedwa Herodia.
She taught her daughter to tap dance.
Iye anamuphunzisa mwana wake wankazi kuvina kwasakwasa.
She wanted to be popular.
Iye ankafuna iye kuti akakhale wotchuka.
And she danced before the king and required the head of John the Baptist.
Ndipo iye anavina pamaso pa mfumu ndipo anafunsa mutu wa Yohane Mbatizi.
We have record of 70 of her offspring, this damsel that danced before Herod's daughter, danced before Herod.
Ife tina umboni wa makumi asanu ndi awiri amphukira zake butu ili limene linavina pamaso mwana wankazo wa Herodia anavina pamaso pa Herod.
70 of her offspring, they either died prostitutes or on gallows.
Makumi asanu ndi awiri amphukira zake iwo mwina anafa ali mahule kapena pa zokoloweka.
One mother taught her the things of the world. The other mother taught her the things of God.
Mai mmoza anapunzisa wake zinthu za mdziko, mai winayo anapunzisa wake zinthu za Mulungu.
One became a great leader and a conqueror and marvel among men today.
Wina anakhala mtsogoleri wamkulu ndi mgonjesi wachisavundi pakati pa anthu lero.
And the others debauched in hell and taken thousands times thousands with her.
Ndipo winayo woyipisidwa ndipo ali mu gehena ndipo watenga zikwi kuphatikiza zikwi ndiye.
See what I mean?
Mukuona chimene ine ndikutandauza.
Bring up a child in the way that you go.
Mulereni mwana mwanjira imene iye ayenera kupita nayo.
Now I certainly sympathize with you poor mother sitting here with your white roses on.
Ndipo ine nditudi ndikumva nanu inu chisoni amayi osauka mwakhala pano mutavala maduwa anu oyera.
There's a heaven a mother has gone to today where a good old-fashioned mother that lived for God probably passed beyond the veil.
Kulipo kumwamba kumene mayi wapita kulero kumene mayi wakachitidwe kachikale amene anakhalira moyo Mulungu mwina mwake wadusa kupyola chotchinga.
She's waiting for you to come. That's right.
Iye akukuyembekezerani inu kuti mubwere ndiko kulondola.
I respect and honor you there with your red roses on.
Ine ndikukulemekezani ndikukupasani inu ulemu pamenepo mwavala duwa lanu lofira.
Your mother, if you want to do anything for her, do it 365 days a year.
Mayi anu, ngati inu mukufuna kuachitira chilichonse iwo muziita icho masiku mazana atatu makumi asanu ndi amodzi mphambu azisanu pa chaka.
Go to her house and offer prayers. Live for God. That's the thing to do.
Muzipita kunyumba yao ndikukapereka pemphero ndikukhalira moyo Mulungu ndicho chinthu choti uzichita.
Bring up your children and when your children come up they'll call you blessed. after you have passed on beyond the veil.
Ndikuwalira ana anu ndipo pamene ana anu akula iwo adzakutchanini wodala inu mutadusa kale kunka kuseri kwa chophimba.
That's the real spirit of motherhood, the real spirit of Mother's Day.
Ndiwo nzimu weniweni wa umayi, nzimu weniweni wa tsiku la anakubala.
Mother's Day is 365 days a year.
Tsiku la anakubala ndi masiku mazana atatu makumi asanu ndi amodzi ndi mphambuzi sanu pa chaka.
This is the day to sell flowers and past presents.
Ili ndi tsiku limene amagulisa maluwa ndi kupatsana mphatso. Dziko limachita zimenezo.
If it passes, if the world should stand another 20 years, they'll have sons' days, daughters' days, and our cousins' days, and uncles' days, and all them things like that.
Ngati ilo lidutsa, ngati dziko litayime zaka zina makumi awiri, iwo adzakhala ndi masiku a mwana wamwamuna, ndi masiku a mwana wamkazi, ndi kapena masiku a asuweni, ndi masiku a malume, ndi zinthu zonse izo monga chomwecho.
Just enough to get the world in a commercial glamour.
Basi zokwanira kulitengera dziko mu kukongolesa kwa malonda.
That's just worth going right into hell just as hard as it can go to destruction.
Ndi basi kumene ilo likupita kugehena kumene molimba basi momwe ilo lingathe kupitira kuchiwonongeko.
But you, God bless you is my prayer. Shall we pray?
Koma inu, Mulungu akudalitseni inu ndilo pembelo langa. Tiyeni tipemphere.
Our kind Heavenly Father, as we view back this morning with our minds, back down yonder some hundreds of years ago when there stood Jehoshaphat standing there by the side of King Ahab.
Atati athu achifundo akumwamba, pamene ife tikuyangʼana mʼmbuyo mmawa uno ndi maganizo athu kale kutali mazana wena azaka kale pamene uko kunayima Yehoshaphat atayima pamenepo pambali ya mfumu Ahab.
And a little spirit down in his heart still left of God, though he made a mistake, told him, said, this is wrong. This is wrong. It's not clean. It's not holy.
Ndipo nzimu wa ung'ono pansi muntima mwake udatsalirabe wa Mulungu ngakhale iye anali atapanga kulakwitsa. Anamuza iye anati ukundikulakwitsa, ukundikulakwisa, izi sizoyera, izo sizopatulika.
Prophet said these things couldn't go on like this.
Neneri wanena kuti zinthu izi sizingakhoze kumapitirira monga chonchi.
And the little fire of God woke him up.
Ndipo moto wa ung'ono wa Mulungu unamudzusa iye.
And then you had somebody to answer that little fire, which was Micah, the true prophet of God.
Ndiyeno inu munali ndi wina wake kuti ayange moto wa ung'ono umenewu, amene anali Mikaya, neneri wona wa Mulungu.
Though he might have come up there dressed in rags.
Ngakhale kuti iye mwina anabwera pamenepo atavala mu zinsanza.
Though he might have come up there despised and all them looking upon him as if a bunch of wolves looking at a lamb.
Ngakhale mwina iye akanakonza kubwera pamenepo wonyozedwa, ndipo onse akuyangʼana pa iye monga ngati gulu la nkhandwe akuyangʼana pa mwana wa nkhosa. Koma iye anawawuza choonadi.
Though he had to be smitten in the face, though he had to be thrown into prison and fed bread and water of sorrow.
Ngakhale kuti iye anachita kukandidwa pa nkhope, ngakhale iye anachita kuponyedwa mu ndende ndi kudyesedwa mkate ndi madzi achisoni.
But yet the words that he said come to pass, for he was with him.
Koma apobe mawu amene iye ananena anabwera pochitika, pakuti inu munali ndi iye.
God grant today, and we look down in this Bible.
Mulungu pelekani lero, ndipo ife tikuyangʼana pansi mu Bible ili.
We look at the church books, the decalogues and so forth of the churches, the rituals, and see how they do this, that, or the other.
Ife tikuyangʼana pa mabuku a mpingo, nkhani khumi ndi zina zotero za mipingo, mipingu ndi kuona momwe iwo amachitira izizo kapena zinzake.
But let us look into this true word here and see what it says.
Koma mutilole ife tiyangʼane mu mawu owona awa pano ndi kuona chimene iwo ananena.
Without holiness no man shall see the Lord.
Popanda chiyero palibe munthu ati adzawaona Ambuye.
All our peace and holiness which without no man shall see the Lord.
Tsatani mtendere ndi chiyero chimene popanda palibe munthu ati adzawaone Ambuye.
He that loves the world, the things of the world, the love of God not in man.
Iye amene akonda dziko kapena zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu.
And in the last days, perilous times shall come. Man shall be lovers of their own selves, proud boasters.
Mumasiku otsiriza nthawi zootsa zidzadza, anthu adzakhala odzikonda iwo eni, onyada, odzitamandira.
All those great things, Lord, it's happening.
Oh, zinthu zazikulu izo Ambuye zimene zikuchitika.
Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God.
Amutu odzikweza, okonda zosangalasa koposa kukonda Mulungu.
Teaching people precepts of a man instead of the commandments of God.
Kumapunzisa anthu malangizo a awanthu malo mwa malamulo a Mulungu.
Having a form of godliness and denying the power of the Holy Ghost.
Kukhala nawo maonekedwe au Mulungu ndi kumakana mphamvu ya Mzimu Woyera.
To make a man be filled with the Spirit.
Kuti umupange munthu kuti adzazidwe ndi Mzimu.
To make him rejoice, to make the tears flow from his eyes.
Kuti umupange iye kusangalala, kuti apangitse misonzi kuyendelela kuchokera mmaso ake.
To make him go out and pray for the sick.
Kuti umupange iye kutuluka kunja ndi kukapempherera odwala.
To make him speak with tongues and interpret.
Kuti umupangitse iye kuyankhula ndi malilime ndi kutanthauzira.
To make him prophesy.
Kuti umupangitse iye kulosera.
The spirit of the God, the living God, they just tuck it off into some lodge or something like that.
Mzimu wa Mulungu, Mulungu wa moyo, iwo amango uchotsapo iwo kupita kumphanga ina kapena china chake chonga icho.
Having a form of godliness and denying the power thereof.
Okhala nawo maonekedwe au Mulungu ndi kumakana mphamvu yake.
Oh God, may this little audience on this a day wake up quickly right now before the end time comes and catches it in this condition.
Oh Mulungu mulole womvera pang'ono awa pa tsiku lino agalamuke mwasanga pakali pano nthawi yotsiriza isanafike ndi kuchigwira icho mu chikhalidwe ichi.
May we be renew ourselves as the Bible said, rise and shake yourself.
Mulole ife tikhale kudzipanga tokha mwatsopano wonga Bible linanena ukani ndi kudzigwedeza nokha.
Ask for the old way, which is the good way. And when you find it, walk in it.
Ndikufunsa njira ya kale imene iri njira yabwino ndipo pamene inu muipeza iyo yendani muiyo.
God grant that we can find the old rugged way when we can stand together again as hundreds and join our hands together and saying, I'll take the way with the Lord's despise to you. I've started in with Jesus and I'm going through.
Mulungu perekani kuti ife tikoze kupeza njira yakale yonyozeka pamene ife tingakoze kuima pamodzi kachiwiri ngati mazana ndi kulumikiza manja athu limodzi ndi kuimba. Ine nditenga njira ndi onyozeka pang'ono a Ambuye, ine ndayambamo ndi Yesu ndipo ine ndikupita mopyola.
God help us to live that and be that.
Mulungu tithandizeni ife kuti tikhale moyo chimenecho ndi kukhala chimenecho.
That's all these dear mothers sitting here, Lord.
Dalitsana amayi okondedwa onse awa akhala pano Ambuye.
Knowing that their mothers herself with white roses pinned on their coats this morning as a memorial of a dear old mother that's passed beyond the scene.
Podziwa kuti iwo ndi amayi iwo eni ali ndi maluwa oyera atamangidwa pa zikhoto zawo mawa uno ngati chikumbuso cha amayi wakale wokondedwa yemwe wadutsa kutseri kwa poonekera.
Oh, Master of life. Bless them, Lord.
Oh, Mbuye wa moyo. Adalitseni iwo Ambuye.
And may they be blessed too. And may their children's memories be as theirs is with their mother if she's gone beyond the veil to a glorious heaven.
Ndipo mulole iwo adalitsidwe nawonso. Ndipo mulole zokumbukira zawo nawo zikhale monga zawo zili ndima yawo ngati iwo apita kutseri kwa chotchinga kumwamba kwa ulemerero.
Grant it, Lord.
Perekani izo Ambuye.
And some morning when life is shutting off from our veins and our breath is failing to come to us, the veil will open back. You come down perhaps to the end of the Jordan to help us over.
Ndipo mmawa wina pamene moyo ukutsekeka kwa misemba yathu ndipo kupuma kwathu kukulephera kubwera kwa ife chochinga chidzatsegukire mbuyo iye adzabwera pansi mwina mwake pamapeto a Yorodani kudzatithandiza ife kuwoloka.
Oh, to that glorious day when we step our feet over yonder where there will not be, the air will not be contaminated with cigarette smoke.
Oh, kutsiku la ulemelero ilo pamene ife tidzaponda pazi lathu kusidyako kumene uko sikudzakhala mpweya sudzayipisidwa ndi utsi wa ndudu.
There'll never be a drunkard on the street.
Uko sikudzakhala woledzera pa nsewu.
There'll never be a prostitute.
Uko sikudzakhala hule.
There'll never be sin.
Uko sikudzakhala chimo.
There'll never be nothing like that.
Uko sikudzakhala kanthu konga kameneko.
But in a glorious forever will we live with peace with our Lord Jesus Christ and our children.
Koma mwaulemelero kwa nthawi zonse tidzakhala moyo ndi mtendere ndi Ambuye wathu Yesu Kristu ndi wana wathu.
Then, oh, what a wonderful day.
Ndipo oh, ndi dziku lodabwitsa bwanji.
Oh Father, while the great darkness is on, the battle and the
devil invading the countries and invading the pulpits and invading the churches.
Oh, Atate, pamene ndima wa ukulu ulipo nkhondo, ndi mdielekezi zikukira maiko, ndikukira maguwa, kukira mipingo.
Invading the peoples, invading the businesses, invading the cities and the schools and the homes.
Kukira wanthu, kukira malonda, kukira mizinda, ndi masukulu, ndi makomo.
Oh, God, help us to stand, pull the sword quickly. And fight for God as Moses and the Levites did down there when sin was in the camp.
Oh, Mulungu, titanizeni fe kuima kusolola lupanga mansanga ndi kumenyela Mulungu monga Mose ndi Alevi anachitira kumusi kuja pamene chimo linali munsasa.
Help us, Lord.
Titanizeni fe Ambuye.
Forgive us now and bless us and keep us humble.
Mutikulukire ife tsopano ndipo tidalitseni ife ndipo tisungeni ife odzichepetsa.
Break us up, Lord.
Tisweni ife Ambuye.
Oh God, he said he that goes forth sowing in tears will doubtless return again rejoicing, bringing with him sheaves.
Oh Mulungu, inu munati iye amene apita akudzala mwa misonzi mosakayika adzabwereranso akusangalala akubweresa limodzi naye mitolo.
Oh God, break us to pieces. Mold us anew, Lord.
Oh, Mulungu, tisweni fe kuziduswa. Tuumbeni fe matsopano, Ambuye.
We're getting too much out of oil.
Ife tikupeza zochuluka kwambiri zosiya njira.
I am myself, Lord.
Ine ndiri, ine mwini, Ambuye.
I'm getting to a place where I'm thinking about how many will attend my meeting.
Ine ndikufika pamalo amene ine ndikuganiza za kuchuluka kwa amene ati adzakhalepo pa msonkhano wanga.
Oh, God, I want you to attend.
Oh, Mulungu, ine ndikufuna inu muzikhalapo.
Come, Lord. Oh, Christ. Come, Lord.
Bwerani, Ambuye. Oh, Kristu. Bwerani, Ambuye.
Bring me up. Mow me over.
Ndisweni ine. Ndumbeniso ine.
Oh, Lord, don't never let me get those things on my mind.
Oh, Ambuye, musandi lole ine kutengela zinu zimenezo pa malingaliro wanga.
God, keep them from me.
Mulungu, zisungileni zo kutali kwa ine.
Help me, Lord, the preachers I said a while ago like a dying man to dying man.
Nditanizeni na Ambuye kuti ndizilalikira monga ine ndinanena kanthawi kapitako ngati munthu wakufa kwa anthu akufa.
Knowing that we all must face eternity, we got to stand before you.
Podziwa kuti ife tonse tiyenera kukomana nawo muyaya, ife tiyenera kuima pamaso pa inu.
When you're not in your pleasing manner, when you're not with mercy, when you're standing without mercy.
Pamene inu simuli muchikhalire chanu chokondweresa. Pamene inu simuli ndi chifundo.
When you're standing angry to bring judgment upon the nations and the people that rejected and spurned the love of your child.
Pamene inu mukuima wopanda chifundo. Pamene inu mukuima wokwiya kuti mubweretse chiweluzo pamafuko ndi wanthu amene akana ndi kukanga chikondi cha mwana wanu.
God, give me mercy with him today. That in that day I can stand assured.
Mulungu, tipatseni ife chifundo ndi yelelo. Kuti mutsiku limenelo, ine ndikoza kuima wotsimikizidwa.
May I to cry out, but you will wipe it away to joy at that time. When you say enter into the joys of the Lord, which has been prepared for you from the foundation of the world.
Ndiso akulira tsopano, koma inu mudzakupukuta iko kukuchotsa kuchimwemwe panthawiyo, pamene inu mudzati lowani muzisangalalo za Ambuye zimene zakonzedwera inu kuchokera kumaziko a dziko.
God be with us now and help us. We pray in Jesus' name.
Mulungu ukhalani ndi ife tsopano ndipo tithandizeni ife tikupemphera mu dzina la Yesu. Amen.